This message, God identifying himself by his characteristics, by Brother William Marion Branham, was delivered on Friday evening, March 20th, 1964, Denham Springs High School in Denham Springs, Louisiana, USA. Litea oyu, Nzambe azali komitali sa polele na bilembo na ye, Yandeko William Marion Branham ete amaki liboso na anglais na mokolo mwa mitano na pokwa mokolo mwa tukumi bale sanza ya misato na mobu 1964 na école secondaire Denham Springs na Denham Springs na Louisiana États-Unis ya America.
I was just kind of surprised to see my friend Joseph Bosé there, and I turned around and took a little bit of time to shake his hand.
Na kamwaki mwa moke komona muninga na ngai Joseph Bosé kuna pe na balukaki po na kozwa tango moke ya kopesa ye mbote ya loboko.
Let us turn now in the Word of God, the Hebrews, the first chapter. I want to read for a portion the first, second, and third verse to draw a text for the night.
Tozwa sikawa liloba na Nzambe na baebele mokapo ya liboso. Na lingi kotanga eteni moko molongo ya yambo ya mibale pe ya misatu. Pona kobimisa moto ya litea ya mpokwa oyo.
God, who at sundry times and in divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir of all things, by whom also he made the worlds.
Nzambe oyo na tango ya kala, azalaki kosolola na batata na nzela na basakoli mbala na mbala, pe na ndenge mingi. Na mikolo oyo ya suka alobi na biso na nzela na mwana na ye, oyo atiye mosangoli na libula na biloko nyonso, na nzela na ye azalisaki mokili.
Who being in the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had sat down on the right hand of the majesty on high.
Ye azali kongenga na kembo na ye, azali pe elilingi na ye penza oyo etalisami. Pe azali kolendisa biloko nyonso na liloba ya nguya na ye. Esili ye afandi na loboko ya mobali ya nkembo kuna na likolo.
Let us bow our heads now for prayer. And now, in his divine presence, if you have any requests that you'd like to be made known to him, would you just raise up your hand, and that's your request that God will...
Togumba mito sikawa apo na kubondela. Pesikawa liboso na bonzambe na ye, soki ozali na lilombo moko oyo okolinga koyebisa ye, okoki kotombo la bobele loboko.
Our Heavenly Father, we are coming now up before Thy throne by faith in the name of Jesus Christ, Thy Son. And we have been given this assurance that if we ask anything in His name, it will be granted.
Tata na biso na likolo, tozali sikawa koya liboso na ngwende na yo, na nzela na kondima na kombo na Yesu Kristo, mwana na yo. To pesa mela elikia oyo ete, soki to sengi eloko moko na kombo na ye, eko pesa mela biso.
And thou knowest our desires and our needs, and thou hast promised that you would supply all that we have need of. So, Father, we would pray as you taught us, thy kingdom come, thine will be done, in earth as it is in heaven.
Pe yo yebi maposa na biso, pe busenga na biso. Pe yo la kaki ete okokokisa nyonso oyo tozali na bosenga na yango. Na bongo tata tokobondela ndenge olakisaki biso. Tika ete bokonzi na yo eya, mokano na yo esalema na se, ndenge esalemaka na likolo.
That our request tonight might be according to your desire to give it and grant to us these privileges.
Ete lilombo na biso na pokwa oyo eko kakukana na posa na yo ya kopesa yango. Pe pesa biso matomba oyo.
Anoint the word, Lord, and all the speakers and the hearers, and may the Holy Spirit come in and be the doer of the word tonight among us, for we ask it in His name. Amen. You be seated.
Bakola liloba nkolo, pe balobi na bayoki nyoso. Petika ete molimo mosantu ako tape azala mukokisi ya liloba na pokwa oyo kati na biso. Poto sengi yango na kombo na ye. Amen. Bokoki kofanda.
Tomorrow morning, I understand, is a full gospel businessman's breakfast. Usually where they have a chapter, I have the privilege of speaking at their breakfast.
Na soso liete lobi na tongo e kozala bile ya tongo ya ba homme d'affaires du plein évangile. Na momesano esika bayanga naka na zwaka litomba ya kote ya na bile ya tongo na bango.
This time, that's the only organization, which is not an organization, but the only group that I belong to, is a Christian businessman. And now I just speak for him internationally.
Kino na tango oyo, yango ezali bobele ebongiseli moko, oyo ezali bo ebongiseli te, kasi etonga bobele moko oyo na zalaka moko na bango. Ezali ba homme d'affaires chrétien. Na boye na te akapo na bango na mokili mobimba.
Now tonight, we're trusting that this gathering will not be in vain. I've come to you a tired, a worn-out throat, and received a little bronchial from... I come from Tucson, where it's really good and dry, and I come here and it's really good and wet. So there's quite a contrast.
Sikawa na poka oyo, tutimo te maete liangani oyo yiko zalapamba te. Na epai na bino ya kolemba mungongwe lembi, pe na zalaki na mua kosu longwa na... Na uti na Tucson, esika mupepe ezali penza malamu pe ya kokauka. Bongo na ya wape ezali penza malamu pe mai mai boye, bokeseni ezali penza.
If you all got all the water over here, if you just send it over our way, we'd appreciate it. But you can't do that, of course.
So kibino nyoso, bokamati mai nyoso awa, so kibotindi yango na ngambo na biso, toko sepela na yango mingi, kasi na bosolo boko kakusala yango te.
But I tell you one thing, it's a parable there. All of our things in Arizona, our trees, is full of stickers. Everything has a sticker. It's because it's dry.
Kasi na kwepsa bino likambo moko. Ezali na lisese moko kuna biloko na biso nyonso na Arizona. Banzete na biso etondi na banzube. Biloko nyonso ezali na nzube. Ezali po ekauka.
Now, if that same bush growed over here, it'd be a nice, lovely leaf. See, it's without water. That's the reason it becomes a sticker. And when the church becomes without the water of life, it gets dry and sticky too. Sticking and punching at everything.
Sikawa, soki nzete yango moko ekola kawa, elingaki kozala lokasa moko ya kitoko penza. Bomoni ezangi nde mai, yango wana ekomi nzube. Petango lingomba ekomi kozanga mai ya bomoi. Eko kauka pe koko malisusu na nzube. Kutubaka pe kotobolaka biloko nyoso.
But where the waters of life flows, it opens up the leaf and makes it tender, mellow, and sweet, holy, and acceptable unto God.
Kase sika maya bomo yecholaka, ifungolaka lokasa pe ekomisaka yango pete pete, sembe sembe na bopolo. Bule pe endima maka na nzambe.
So may the Lord God water us tonight, that we won't be stickers, but we'll be fine leaves that the wayward people might sit down under the tree of our shade and find rest to their souls.
Na bongo tika ete nkolo nzambe ya pesa biso mai na pokwa oyu. Po toko mabanzube te, kasi toza la nkasa ya kitoko, esika oyu batomboki bakokoka kufanda na se ya nzete yango na malili, pe kozua kimia na milimo na bango.
Now, I want to take the text tonight. If the Lord willing, and I'm pulling this little microphone just as close as I can because of a lack of voice.
Sikana linko zwa moto ya lite ya napokuwa oyu, soki nkolo alingi. Nazali kupusa mwa miko oyu pene pene nangai, po mungongo ikauki.
I want to, from the reading here of Hebrews 1:1, I want to take a text of God identifying himself by his characteristics. May I repeat that again, because I know these acoustics is bad here. God identifies himself by his characteristics.
Nalingi kouta nalitangi oyo na baebele ya yambo eteni alboso. Nalingi kozwa moto ya liteya. Nzambe azali komitalisa polele na bilembo na ye. Tika na zongela yango lisusu. Pona ebiete biyokiseli ya mongongo ezali malamu tewa. Nzambe amitalisa ka polele na bilembo na ye.
Now, most anything is identified by its characteristics. And I have a few scriptures here that would, and note that I would like to refer to.
Sika makambo mingi etalisa makapolele na bilembo na yango. Pena zalina ndambo ya makomiawa oyo na ku penkoma oyo na kusalela.
Now, a characteristic of anything identifies what it is. Now, like in all nature, flowers are identified many times by their characteristic. If they're close together of one species to another, the characteristic of that flower will identify what flower it is.
Sikawa elembo ya eloko nyonso etalisaka polele nini yango ezali. Sikawa lokola na bozalisi nyonso, bafololo eyebanaka mbala mingi na bilembo na yango. Soki ezali ya kokokana mingi, lolenge moko na mosusu, elembo ya fololo yango ekotalisa polele oyo fololo yango ezali.
And in wildlife, many times I'm a hunter, and you have to know the characteristic of the animal that you're hunting, or sometimes you can be certainly deceived.
Bomo ya banyama na zamba mbala mingi, na nazali moibo kila. Usengeli koyeba elembo ya nyama oyo ozali koluka kuboma. So kite tango mosusu okoki kokosa mapenza.
For instance, like the stone sheep, way up in British Columbia, I was just under the Yukon this last fall. A couple of brethren here now was with me. And we were hunting.
Ndakisa lokola pate ya ngomba kuna na Colombie Britannique. Na otome uti koleka, nazalaki na se ya ngomba Yukon. Bande kumi baleto misato bazali asikawa bazalaki elongo na ngai. Pe tozalaki na bokila.
Now, if you didn't know the difference when you was tracking a sheep or a deer, you couldn't tell the difference unless you was a shrewd hunter. Because they make the same kind of tracks. They bound when they run away.
Sika soki oyebi bokeseni yango te, tango ozali kolanda matambe ya mpate ya ngomba tombuli, okokoka koyeba bokeseni te bobele soki ozali moyibokila ya mayele. Pamba te matambe na bango ezalaka ndenge moko, bapumbwapumbwaka tango bakimaka.
And then you see one standing in the distance with his head hid. Why, you would hardly know the difference. They're about the same size across the rump part. It's white, it's like the deer. It'd be very hard to tell him. But his horns identifies his characteristic by them horns.
Na boye soki omoni moko atelemi na musika pe abombi moto na yango, okoza na matata ya kosala bokeseni. Bazalaka na bonene ndenge moko, na ngambo ya mopanzi. Ezalaka pembe, kaka lokola mbuli penza. Ezalaka penza matata pona koyeba bango. Kasi maseke na ye etalisaka elembo na ye. Na maseke na bango.
A sheep has a horn that rounds and a deer has prongs that run out. And another thing, a deer wouldn't go quite that high to feed.
Pate ya ngomba ezalaka na maseke elingama. Kasi mbuli azalaka na maseke ebima libanda. Pe loko mosusu mbuli ya mataka penza likolo bongote. Pona kulia.
And then the goat walking also, there's a characteristic in a goat and a sheep that you'd have to know the difference in them when you were up high because they both dwell high in the mountain. You have to know the difference.
Nasima tabayangomba pe na kotambola ezalina elembo moko na tabayangomba pe mpate yangomba oyo osengeli koyeba bokeseni kati na bango tango ozali kuna na likolo. Po bango mibale bafanda ka likolo na ngomba osengeli koyeba bokeseni yango.
But if you notice, a goat stumbles himself as he walks, where a sheep sets his feet down like this as he walks. The characteristic of the way he makes his track.
Kasi soki botali malamu, taba amibete laka mabakuta ngwatambulaka. Kasi mpate ya ngomba afandisaka makolo na yeboye, tango atambulaka. elembo ya lolenge oyo atiaka matambe na ye.
You identify your game by the characteristics of what it does and how it acts and what it feeds and everything. It identifies itself by its characteristic.
Bayeba kanyama na bilembo nini yango etalisaka. Pe lolenge nini yango esalaka makambo. Biloko nini yango eliaka. Pe makambo ndenge na ndenge. Emitalisaka na elembo na yango.
And then you jump on and watch what happens. You can tell the way they go. You can tell by that characteristic of different animal.
Na boyesoki obangisi moko, bongo tala oyo kosalema. Okoki koyeba bango na ndenge bakukima. Oyi koyeba na elembo wana, ya nyama ndenge na ndenge.
Then did you ever notice, I don't know where you have them here or not, yellowhammers. Well, the thicker is the right name for them. And a jaybird. A jaybird is about the same size of a yellowhammer.
Bongo, bosila komona yango, na ebite soki bozalaka na bango awa tote. Bande kioyo ya langi mosaka. Babenga maka penza na kombo ya ndeke ya monoko molai. Pe eyanganga ya makelele. Eyanganga ya makelele ezalaka monene ndenge moko na ndeke ya langi mosaka.
And you see the two flying. They're both about the same kind of bird. If you can't see the color, but just watch them, you can tell which is the yellowhammer.
Pe soki omoni bango mibale kupumbwa, bango mibale bazalaka, lokola ndeke ya lolenge moko. Soki oka komona langite, kasitala bobele bango okoka koyeba ndenge nini ezali ndeke ya langi mosaka.
The jaybird flies more or less in a bee line, but the yellowhammer flopping his wings. As he flaps his wings, he goes down and then up. Down and then up.
Eyanganga ya makelele epumbwaka mwa moke na molongo semba. Kasi ndeke ya langi mosaka ebetaka mapapu. Tango ezali kobeta mapapu, ekitaka bongo emati. Ekiti bongo emati.
He makes himself in a bound like that, and you can tell that's a characteristic of the yellowhammer, the way he flies.
Bumoni, emi kendelaka na kupumbwa ndenge wana. Nde okoki koyeba ete ezali elembo ya ndeke ya langi mosaka na lolenge pumbwaka.
If you notice the quail, when he comes out, the way he comes up, and then watch if you're in a swamp where a quail might be in a knife, you hunters know that.
Soki otali ndeke oyo kanga na tango ebimaka, lolenge mataka. Na simatala soki ozali na etando ya mabele ezipami na mai, esika kanga ekoki kozala pena. Penandeke ya mai bino baibo kila boyebi yango.
The Wilson snipe and the Jack snipe, they identify themselves by the way they come out, the way they go. They identify by their characteristic of flying, of what kind of a bird they are.
Ndeke ya mai Wilson, nandeke motamboli. Baeba na kana lolenge babimaka pe na lolenge bapumbwaka. Baeba na kana lolenge na bango ya kupumbwa. Lolenge ya ndeke nini bazali.
Therefore, if you just heard him, you can just tell what it was the way he went out, what he is by the characteristic of his flying.
Yango wana soki oyoki bango, okoki penza koyeba yango ezali nini, lolenge bimeli, nini yango ezali, na elembo ya kopumbwa na ye.
Like a man and a woman, they're both human beings, but a woman has a different characteristics to a man.
Lokola mobali na mwasi, bango mibale bazali bato. Kasi mwasi azalaka na bilembo ya kokesana na mobali.
I was reading here some time ago about Solomon and the queen. I've never got around to preaching in my little message here to you on the queen of the south, coming up to see Solomon and seeing that gift of discernment.
Nazalaki kotanga awa eleki mwa tango na tina la Salomon na mwasi mokonzi. Na teya bino mwa liteya na ngai wana awa na inote. Likolo na mwasi mokonzi ya sudi, tango ayaki komona na Salomo, pe komona likabo wana ya kusosola makanisi.
I was reading about that here not long ago, and they said that one of the puzzles that was put before Solomon was this queen took a woman, or women rather, and dressed them like man. Now that was foreign in that day, but it certainly is up to date today.
Nazalaki kotanga na tina na likambo yango, awa kala mingi te pe balobaki ete Moko na makambo ya makasi koleka oyo. Ememama ki liboso na Salomo, ezalaki mwasi mokonzi oyo, azwaki mwasi, to basi pe alatisaki bango lokola mibali. Sikawa yango ezalaki libanda na momesano na eleko wana, kasi yango ezali makambo eko salema penzalelo.
And you know that's wrong. The Bible said that a woman shouldn't do that. It's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. The unchangeable God said that. So that is true.
Pe boye biete ezali mabe. Biblia lo biete mwasi asengeli kosala yango te. Ezali mbindo opona mwasi kolata elamba ya mobali. Pe nzambe oyo abongwa nakate nde alubaki yango. Boye yango ezali solo.
So we find out that Solomon no more than watched him. He had him to walk or do something and immediately says, women. See, he could tell by the characteristic of that woman, the way she handled herself, that she was woman and not man.
Na bongo tomonete Salomo, bobele tango atala ki bango malamu, asenga ki bango batambo la to basale loko moko, pena mbala moko alobaki, bazali basi, bomoni, akokaki koyeba na elembo ya mwasi yango, lolenge ya etambo lela na ye, ete azalaki mwasi kasi mobali te.
And then most anything that way with his characteristics is like many people are left-handed and right-handed. Their characteristic, the way they handle themselves. You can tell whether it's a right or the left-hand person by the way they conduct themselves and the way they reach out, always with that left hand or the right hand.
Na boye pene pene na iloko nyonso ezalaka ndenge wana. Na bilembo na yango. Kaka ndenge bato mingi oyo bazalaka bato ya loboko ya mwasi pe ya loboko ya mobali. Bazalaka na ezalela moko ya lolenge ba misalelaka makambo. Okiko ye baso ki ezali moto asalaka mosala na loboko ya mobali to ya mwasi. Na lolenge ba misalelaka makambo. Lolenge ba sembolaka tango nyonso loboko ya mwasi to ya mobali.
And remember Jesus had something like that, that two hands are just almost, they are the same. They've got the same kind of thumbprints, fingerprints, five fingers, small index and so forth, just as the right hand and the left hand has the same kind of fingers normally, same size hand, just exactly.
Bomi kanisela, Yesu azalaki na likambo ya lolenge wana ete. Maboko mi bale ezalaka penza, ezalaka ndenge moko. Ezalaka na bilembo ya misapi minene ndenge moko, bilembo ya misapi mitano, ya moke, index, pe bongo na bongo. Kaka ndenge loboko ya mobali na loboko ya mwasi, ezalaka na lolenge moko ya misapi, bomo mesano, bonene moko ya loboko ndenge moko penza.
And the only difference there is in them is one is left and the other is right. That's the only difference you can tell. One is left, other than right.
Kasi bokeseni se moko oyo ezali kati na yango, ezali ete moko ezali loboko ya mwasi, pe mosusu ezali loboko ya mobali. Yango nde bokeseni se moko okoki koyeba. Moko ezali loboko ya mwasi, mosusu ezali loboko ya mobali.
So then, in that, Jesus said, I might drop a little point here. Jesus said in Matthew 24, that the characteristics of the Spirit would be somewhat alike in the last days. So close that would deceive the very elected if it was possible.
Boye na likambo yango Yesu alobaki, na koki koloba mwa likambo moko awa, Yesu alobaki na Matayi 24:1 ete, bilembo ya molimo ekozala mwa pene ndenge moko na mikolo ya suka. Ekozala penza pene na lolenge ete, ekopengwisa bapona mipenza soko ekwaki kosalema.
See, that just, you take your hand and just hold it up. See, if you don't notice, one of them looks like the other in every way, but one of them is left and the other is right.
Bomoni balingaki, kamata loboko na yope tombola yango. Omoni soki otali malamu te, moko na yango ekokani na mosusu, na lolenge nyonso. Kasi moko ezali loboko ya mwasi, pe mosusu ezali loboko ya mobali.
That's why the spirits are in the last day, they're somewhat alike. But they have a characteristic that identifies them. One is right and the other is wrong. And it can be identified by its characteristic.
Ndenge wana milimo ezali na mikolo ya suka. Bazali mwa pene ndenge moko. Kasi bazali na elembo oyo etalisaka yango polele. Moko ezali malamu pe mosusu ezali mabe. Pe koki kotalisama na elembo na yango.
The Spirit of God can be identified by its characteristic. See, the Spirit of God and the Spirit of the Church is a church spirit. And a spirit of God that's absolutely not like the church spirit at all.
Molimo ya Nzambe koki kotalisama na elembo na yango. Bumoni, molimo ya Nzambe pe molimo ya Lingomba. Molimo ya Lingomba ezali pe molimo ya Nzambe. Yango kokani penza na molimo ya Lingomba te ata mokete.
There's a denominational spirit. There's a national spirit. There's a spirit of the nation. Every nation, when I go into you, you walk in there, you find a different spirit.
Molimo ya denomination ezali. Molimo ya ekolo ezali. Ekolo ezali na molimo na yango. Tango na kendeke na ekolo nyonso, soki okomi kuna, okokuta molimo ya ndenge mususu.
I went into Finland, fine people, but there was a Finnish spirit. I go down into Germany, there's a German spirit.
Na kendeki na Finland. Bato malamu, kasi ezalaki na molimo ya ba Finlande. So kina kei na Alman, molimo ya ba Alman ezali.
You're not long ago, I was going with the wife, when we still lived in Indiana a couple of years ago, over to the little supermarket. I just come home, we had to go get some food.
Awa kala mingi te, nazalaki kotambola na mwasi nangai, tango tozalaki na ino kufanda na Indiana. Eleki mibu mibaleto misato kuna na mwa supermarché. Na otaki kozonga mboka, esengala kitoke nde kosomba mwa biloko ya kulia.
And on my road over there, it's the summertime, you might not believe it, but we found a lady had a dress on. And it was so strange, it shocked me. I said, oh, look at there, it looks strange, that woman's wearing a dress. The rest of them was wearing clothing, not becoming to the woman.
Pe na nzela na nga ya kukende kuna to, ezalaki eleko ya moi makasi. Tango mosusu boko ndima yango te kasi tomonaki mwasi moko alati robe. Pe ezalaki likambo ndenge penza. Ngai, ekamusaki ngai na lobaki talakuna. Yango ezali komona ndenge mwasi wana alati robe. Bamosusu na bango balataki bilamba oyo ezangaki. Oyo longo bani te po na mwasi.
I said, well, that's just the American spirit, man. The spirit of America. Now, spirit of America, it's supposed to be a Christian nation, but the spirit of this nation is not Christian. It might be called Christian nation, but it's a million miles from it in characteristic.
Pe ya lobaki, na lobaki, ezali nango bobele molimo ya ba Amerikain. Bomoni, molimo ya Amerika. Sika, molimo ya Amerika ezali, esengela ki ezala ekolo ya ba Kristo. Kasi molimo ya ekolo oyo ezali ya Bakristo te. Ekokina ngo kobenga ma ekolo ya Bakristo, kasi ezali na ba milio na kilometre musika na yango, na bilembo.
So, this woman, she said, well, aren't we Americans? I said, no, we live here. This is our country. We stay in it, we love it. It's the best nation in the world, but yet we are not Americans.
Boye, mwasi oyo, nalobaki, alobaki, biso tozali ba Ameriken te. Nalobaki te, tofanda kawa, oyo ezali mboka na biso, tofanda kakati na yango, tolinga ka yango. Ezali ekolo ya malamu koleka na kati ya mokili. Kasi atabongo biso tozali ba Ameriken te.
I said, we are born from above. The Holy Spirit come down and we belong to a kingdom. Amen. It's not of this world.
Nalobaki, to botama longwa na likolo. Molimo mosantu ekitaki pe tozali bato ya bokonzi moko. Ezali ya mokili oyo te.
I said, that's the reason that our sisters wear dresses, wear long hair, don't wear makeup. See, their characteristics identify them as holiness unto the Lord. Amen. from above.
Nalobaki. Yango wana bandeko na biso ya basi balataka ba robe. Bazalaka na suki milai. Bapakolaka pakolaka te. Omoni bilembo na bango etalisaka bango lokola kobulisama po na nkolo. Longwa na likolo.
Therefore, we are seeking a kingdom. We are seeking a king to come and receive his subjects to his kingdom. And they are identified by their characteristics that their treasures are not of this earth or of this nation. It's of above and glory. Therefore, they look for a city whose builder and maker is God. They are properly identified.
Yango wana tozali koluka bokonzi moko. Tozali koluka mokonzi oyo akoya komema bato na ye na bokonzi na ye. Pe bayebanaka na bilembo na bango. Ete bozui na bango ezali ya mokili oyo to ya ekolo oyo te. Ezali ya likolo na nkembo. Yango wana bango bazali kozela engumba oyo motongi pe mosali na yango azali Nzambe. Batalisami na ndenge elongo bani.
Wish I had enough voice to preach to you some night, but I get off of that.
Elingai kozala malamu ete nazala na mungongo malamu po na kotea bino na mpoku wa moko. Kasi na natiki yango pembeni.
Now, identified by its characteristics, we find a good example here in the time of Israel coming to the promised land. And God had called him according to his promise.
Sikawa batalisami na bilembo na yango. Tomoni ndakisa moko malamu wawa na eleko ya Israel tango bakota kina mboka ya elaka. Penzambe asilaki kobenga bangoko kana na elaka na ye.
He told Abraham that he would his seed would be in this strange nation for 400 years. And then he would deliver him with a great mighty hand. And they go to a land that was promised, was flowing with milk and honey.
Ayebisaki Abraham ete, ye ako momboto na ye, eko zala na mboka mupaya oyo mibu kama mine, na bongo ako siko la ye na loboko monene yanguya. Na sima, bako kende na mboka oyo e la kamaki, esika miliki, na mafuta yanzoi, ezalaki kufuluka.
And then when the time of the promise drew nigh, there come a Pharaoh who didn't recognize Joseph's great ministry that he had among them.
Pebongo tango leko ya elaka yango ebele makifa falo moko ayaki, oyo ayebakite lotomo monene oyo Yosefu, azalaki na yango kati na bango.
And this, God raised up a prophet named Moses. And the man was taught in all the wisdom of the Egyptians. No doubt, but what he was a great, smart, intellectual man. For he could teach the Egyptians wisdom.
Naboye, Nzambe atelemisaki musakoli moko na kombo ya Mose. Pe moto yango alakisamaki bwanya nyonso ya baezipito. Na tembete azalaki penza moto bonene. Moto na mayele mingi penza. Pamba te azalaki na makoki ya kulakisa bwanya na baezipito.
Look like a properly fitted man for deliverance. But you see, what we call deliverance and what God calls deliverance is some difference.
Emonanaki lokola azalaki penza moto moko abongisa makipo na lisikoli. Kasi bomoni oyo biso tobengaka lisiko, pe oyo Nzambe abengaka lisiko, ezali na bokeseni.
I watched this man with all of his ethics. He knew he was born to deliver the children of Israel, yet with all of his education, that's all he knew about, and knowing that he was called of God to do the job, he had his Bachelor of Art and his PhD and LLD and so forth, and he went out to deliver Israel and was a total failure.
Sikabota la moto oyo naboyebi na ye nyonso ayebakiete abotamaki pona kosiko la bana ya Israele. Atako, na mayele na ye, nyonso ya kelasi, yangonde nyonso oyo ya yebaki. Pelokola yebaki ete abenga maki na Nzambe pona kusala musala yango. Azalaki na nyonso oyo, azalaki na licence ya kotanga doctorat na philosophie, doctorat na mibeko, pe bongo na bongo. Pe akendeki po na kosikola Israele, kasi akweyaki penza na nyoso.
Now notice, look like him being with his foot on the throne in Egypt to become the Pharaoh, that he could deliver the children of Israel after he become Pharaoh, because he was next in line for the throne.
Sikawa botala emonanaki lokola ete ye lokola azalaki mokitani ya ngwende na Egipto pona kokoma falo boye akokoka kosikola bana ya Israele sima na ye kokoma falo po ye moto alengela maki na molongo pona kozwa kiti na bokonzi.
But you see, that in doing it that way, it wouldn't identify God's characteristic in delivering his people. He said he would deliver them with a mighty hand. Not Moses with a mighty army, but God with a mighty hand.
Kasi bomoni, soki esale makandenge wana, yango elingai kotalisa elembo ya Nzambe te na kosikola ka bato na ye. Alobaki akosikola bango, yende akosikola bango na loboko ya nguya. Mose te na mapinga ya nguya, kasi Nzambe na loboko ya nguya.
We find that this prophet run away and was in the wilderness for 40 years. It taken Pharaoh 40 years to drill an education into him, and took God 40 years to drill it out of him.
Tomoni ete mosakoli oyo akimaki pe azalaki na biliki mibu tukumine. Ezwaki falo mibu tukumine pona kotondisa ye na mayele ya kelasi, pe ezwaki Nzambe mibu tukumine pona kubimisa yango kati na ye.
So we find one day that he, on the backside of the desert, met the Lord God in a burning bush in a form of a pillar of fire laying in a bush.
Na bongo tomoni ete ye mokolo moko kuna sima na ngambo ya biliki akutanaki na nkolo Nzambe na nzete ezali kopela moto na lolenge ya likonzi na moto kuna na lisobe.
And he was asked to take off his shoes, that the ground he was standing on was holy. Now look at this fine, cultured, educated man that had been. What's the changing of his characteristics after he met God?
Pe sengamaki na ye alongola sapato na ye po esika ye atelemaki ezalaki bule. Sikawa botala moto oyo atanga pe ayekola mingi penza nde oyo azalaki. Botala mbongwana ya bilembo na ye sima na ye kukutana na Nzambe.
He done the most. Sometimes God does things in such a simple way and such a foolish way to the carnal way of thinking.
Asala ki penza koleka tango mosusu Nzambe asala kama kambo na bopete penza pena lolenge ya bolema penza na ndenge ya makanisi ya bomoto.
Notice, a man who had been a total failure with all Egyptian armies and everything around him to do the will of God, with all of his education, at the age of 40 years old in his prime.
Botala, moto oyo akweyaki penza na mobimba. Na mapinga nyonso Egipto pe makambo nyonso azalaki na yango pona kosala mokano ya Nzambe. Na mayele na ye nyonso ya kelasi. Na mibu tukumine. Na makasi na ye ya bolenge.
Here he is 80 years old the next morning with his wife sitting straddle of a mule with a young un on her hip and a stick in his hand, going down to Egypt to take over. You talk about a ridiculous sight, but that was displaying the characteristics of God, because he had a man who would believe his word. That's all.
Tala ye oyo akomi na mibu tukumwambe. Na tongo elandaki na mwasi na ye afandili kolona mbalatapunda, amemi mwana na loketo, na lingenda na loboko, azaliko kene na Egipto, pona kukonza yango. Okolobate oyo penza bolema solo, kasi yango ezalaki kotalisa bilembo ya Nzambe. Pambate azalaki na moto oyo akondima liloba na ye. Esili.
Amen. The thing of it was, could you imagine a one-man invasion going to Egypt where an army had failed? But what was it? His characteristic, his tactics was changed. He was going in the name of the Lord. Amen. I am that I am.
Likambo ezala kete bokoki kokanisa ete moto se moko akende kokonza Ezipito. Esika oyo mapinga ekokaki te. Kasi ezala kinini. Elembo na ye, mayele na ye ya kosala makambo ebongwanaki. Azali kokende na nkombo na nkolo. Nazali oyo nazali.
The thing of it was he took over. He did because he was going in the power of the Lord.
Likambo ezalaki ete akonzaki. Asalaki yango po azalaki kokende na nguya na nkolo.
On his road leading Israel out to the promised land, he come in contact with his brother, his denominational brother, Moab. Now Moab by no means were heathens. That was Lot's daughter's children. One of their children had sprung Moab.
Nanzela na ye kokambaka bana ya Israele na mboka ya ilaka, akutana kina ndeko na ye ya ebongiseli, Moaba. Sika, ba Moaba bazalaki bapakano ata mokete, bazalaki bana ya mwana mwasi ya Lota, moko na bana na ye nde abotaka Moaba.
Now, up there, I want you to notice these two nations in contrast. Here was Egypt, a little scattered about, no nation to go to, no executives or no king or nothing or any dignitaries among them, just the people on their road to a promised land. And here they had to go through the land of Moab. It was right in the line of promise.
Sika wakuna na lingete botala malamu bikolo oyo mibale ndenge keseni. Ezipito ezalaki awa, bapalangana palangana ekolo ya kokendete, bayangelite to mokonzite to eloko mokote, bato minene kati na bangote, bobele bato oyo bazali na mobembo kokende na mboka ya ilaka. Kasi awa, esengelaki bakatisa na mabele ya Moaba. Yango ezalaki penza na nzela ya ilaka.
And Moab also was a believer in Jehovah. And they had a prophet. And Israel had a prophet. Both of them had prophets.
Ba Moaba pe bazalaki kondimela Yahweh. Pe bazalaki na mosakoli. Israele pe azalaki na mosakoli. Bango mibale bazalaki na basakoli.
And I noticed, they come to the place that the prophet of the organized nation was coming down to curse this other nation because it was just a drifter, not having a certain place to stay. So they come down and watch those two prophets.
Sika wabotala, bakoma kine sika oyo mosakoli ya ekolo ekoma ebongiseli azalaki koya pona kola kela mabe. Ekolo oyo mususu, po azalaki bobele kotelengana, po azangaki penza esika ya kufanda. Na bongo bakoma kiwana, botala basakolimi balewana.
When it comes fundamentally speaking, both of them were exactly right. Because Noah's Balaam, the bishop, told him, now you build me 7 altars. 7 is the complete number of God. Representing the 7 church ages, the 7 days of creation, so forth.
Soki botali na ndenge ya na moboko, bangomi bale bazalaki kati na solo, pambate botala balame, episkopo. Alobaki na bango, sikawa botongela ngai bitumbelo sambo. Sambo ezali motango ekokibe ya nzambe. Ezali kotali saabileko sambo ya lingomba, mikolo sambo ya kokelama. Pe bongo na bongo.
Now notice, 7, God is completed in 7. 7 altars. And on each altar, put a bullock. Now that's exactly the same altar they had down in Israel's camp.
Sikawa botala, sambo. Nzambe akokibe na sambo. Bitumbelo sambo. Peli kolona etumbelo moko na moko, botia ngombe mobali. Sikawa yango ezalaki penza etumbelo ya ndenge moko bazalaki na yango, na mulako ya Israele.
There they are down in Israel. Amen. With the same altar they got up here in the same sacrifice. Yes. A bullock and a bullock. A prophet and a prophet. Yes. Two nations in contrast. A very perfect example of the day we're living. We had time to go into it.
Kuna na ngambo ya Israele bazalaki na etumbelo ndenge moko na oyo bango bazalaki na yango awa. Pembe kandenge moko, ngombe mobali pe ngombe mobali, mosakoli pe mosakoli, bikolo mibale ekesana. Ndaki se bongibe penza ya tango tozaliko bika na yango. Soki tozalaka na tango ya kulubela yango.
Notice, God doing this in parable, we would find out, paralleling. Now, also, Balaam required a ram on each altar. That was speaking of his faith in a coming Messiah.
Botala, nzambe kosala likambo oyo na lisese, po toko kwa kososo la ndenge ekokani. Sikawa lisusu, Balame asenga ki meme mobali likolo ya etumbelo moko na moko. Ezalaki kotalisa kondimana ye ya Masia oyo akoya.
A ram, a he sheep, that's the same sacrifice they had down in Israel, down in the camp of Israel up here by Moab. The fundamentally, they were both right. But notice, fundamentally in doctrine,
meme mobali, pate mobali, yango ezalaki mbeka ya ndenge moko oyo bazalaki na yango kuna na Israel, kuna na molako ya Israel, awa na ngambo ya Moab, po na moboko, bango nyonso mibale bazalaki na solo, kasi botala, po na moboko ya malakisi.
But one prophet down in Israel's camp had the characteristics of God and the Word of God. He stayed with the promise of God for that age because he was in a line going to the promised land.
Kasi mosakoli moko kuna na molako ya Israele azalaki na bilembo ya Nzambe pe na liloba na Nzambe. Pe akangamaki na elaka ya Nzambe po na eleko wana. Po azalaki na nzela ya kukende na mboka ya elaka. Bomoni?
Now, as far as the fundamental part, Balaam could be just as identified as Moses was. But you see, Moses, being the correct prophet of God, not only had the fundamental parts, but had the identification of God.
Sikawa na oye tali moboko, Balame, balake akokaki kozala lokola Mose. Kasi bomoni Mose, lokola azalaki mosakoli ya solo ya Nzambe, azalaki bobele na oyo etali moboko te. Kasi azalaki na kotali sama ya Nzambe.
See, he was in line of duty, exactly what was promised for that age. Not for the age of Noah, but for the age then, I will take you to a land that's flowing with milk and honey.
Bomoni, azalaki na nzela ya mosala na ye. Oyo elaka maki penza pona eleko wana. Pona eleko ya noate. Kasi pona eleko yo wana. Na kome mabino na mboka oyo ezaliko fuluka na miliki na mafuta ya nzoi.
They were on their way and Israel was identified with their prophet Moses. With the message of that age. God. Characteristics identified in Moses.
Bazalaki na mobembo, pe Israele atalisamaki na mosakoli na bango. Mose, na sango ya elekowana, bilembo ya Nzambe etalisamaki kati na Mose.
A pillar of fire was following him. He also had the atonement in action. Not speaking of it, but had it in action.
Amen.
Not what will be, what is right now.
Likonzi na moto ezalaki kolanda ye. Azalaki pe na bolimbisi ya masumu kosala mosala. Ezalaki ya malobate. Kasi ezalaki kosala mosala. Ezalite oyo ekoyasima. Oyo ezalisi kasikawa.
Notice, he had a brass serpent that had been lifted up for the sickness and diseases of the people. Therefore, Moses was practicing divine healing.
Botala, azalaki na nyoka ya motako. Oyo etomba makipo na bokono pe bampasi ya bato. Yango wana Mose azalaki kosalela kobikisama ya bonzambe.
He had the atonement, the brass serpent symbolizing that God was in the camp and the people were looking on that brass serpent and being healed.
Azalaki na bolimbisi ya masumu, nyoka ya motako oyo ezalaki elembo kotalisa ete nzambe azalaki kati na molako. Pe bato bazalaki kotala nyoka ya motako yango pe bazalaki kobika.
He also had a smitten rock following him. And that was identifying God to keep the waters of life among them, joy and salvation. That they would not perish but had everlasting life. It was a type of that smitten rock in the wilderness was a type of Christ being smitten.
Azalaki pena libanga ebetami oyo ezalaki kolanda ye. Pe yango ezalaki kotalisa nzambe pona kobatela mai ya bomoi kati na bango. Esengo pe lobiko ete bakokufa te kasi bazalaki na bomoi ya seko. Ezalaki elilingi ya libanga oyo ebetami na biliki ezalaki elilingi ya Kristo oyo abetami.
Then they were traveling in the line of promise. That was another identification, the showing God's characteristic. No matter how fundamental this other one was with the word, he had the fundamentalism plus the identification and the characteristic of God among them. God identified himself.
Na bongo bazalaki kosala mobembo yenge bene na elaka. Yango ezalaki kotalisama mosusu ya kolakisa elembo ya nzambe. Ata soko oyo mosusu wana ezalaki na moboko na liloba ndenge nini, ye azalaki na moboko, bakisa kotalisama. Na elembo ya nzambe kati na bango, nzambe azalaki komitalisa.
Two prophets, both of them prophets, both of them fundamental. But God identified his characteristics in Moses because he had the characteristics of God with him.
Basakoli mibale. Bango nyonso mibale bazalaki basakoli. Pe bango nyonso mibale bazalaki bato na moboko. Kasi nzambe atalisaki bilembo na ye kati na Mose. Po ye azalaki na bilembo ya nzambe elongo na ye.
Now, again, God's characteristics is always supernatural because he is supernatural. God is supernatural.
Sikawa, lisusu bilembo ya nzambe ezalaka tango nyonso bikamwa. Po ye azali bikamwa. Nzambe azali bikamwa.
It's unusual always to the modern trend of thinking of the day. You know that. God's always has upset the apple cart for the religious groups in every age it's ever passed.
Ezalaka tango nyonso libana na momesano po na lolenge ya makanisi ya tango nyango. Boye yango, nzambe abulunganisaka tango nyonso makambo pona bitonga ya basambeli. Na bileko nyonso oyo esila koleka.
And not one time did ever a person or a group of people ever organize herself together upon a message, but what they died in went on the shelf and never raised again. There's no history.
Pe atambala mokote moto mokoto etonga ya bato oyo batikala komikomi sebongiseli na sango moko. Bongo bazanga kukufa pe kobwaka manafulu. Pe batikala kotele malisusu atamo kete. Lisolo yango ezalite.
The Lutherans, the Presbyterians, the Methodists, the Baptists, the Pentecostals, and so forth. Never raise again. When they go to grouping, God deals with individuals.
Ba Lutherien, ba Presbyterien, ba Methodist, ba Baptist, ba Pentecostist, pe bongo na bongo, ba tikala kotele malisusu atamo kete na tango ba komisi yango likambo ya etonga. Nzambe asalaka na moto moko na moko.
Notice. He's so unusual to the way of thinking. See, we get off in a trend and we have to believe it this way. And then God comes around with his word that he's promised and identifies himself in that word. This group can't go to it because they don't believe in him. See, it's done cut itself off from him.
Botala, azalaka penza libana na umesano na lolenge ya makanisi. Bomoni, tokolanda lolenge moko boye pe esengi tondi mayango boye. Na simanzamba koya naliloba na ye, oyo asila kolaka, pe akomitalisa kati naliloba yango. etonga oyo ekokoka kolanda yango te po endimaka yango te. Bomoni esila komikata pe komilongola na yango.
Like Joseph, he was a son of David and a good man. Joseph, the husband of Mary, he was a good man and no doubt read the Bible, the scrolls continually because and was looking for a Messiah to come and should have known what the scripture said that would take place. Isaiah said, a virgin shall conceive.
Ndakisa Yosef azalaki mwana ya Dawidi pe moto moko malamu. Yosef mobali ya Maria azalaki moto moko malamu pe na tembete azalaki tango nyonso kotanga Biblia makomi po pe azalaki kozela Masia oyo akoya pe sengelaki ayeba likambo nini makomi elobaki ete ekosalema. Isaya alobaki Mongondo akokumba zemi.
Well, now, he was going with this young girl, Mary, probably 18 years old. He's probably a bit older. And then, when they were engaged to get married, she shows up to be mother. Now, that was kind of hard for Joseph to kind of settle on that.
Sikawa azalaki kobandama na elenge mwasi oyo Maria, oyo azalaki tango mosusu na mibu zomi na mwambe. Pe ye moko azalaki tango mosusu mwa mokolo. Na sima tango bakoma ki babandami po na kobalana, mwasi ya mona niete azali na zemi. Sikawa ezalaki penza mwa pasi po na Yosefe kozwa mokano po na likambo yango.
No doubt but what Mary told him the visit of Gabriel, but we noticed the way his character was leading him, he doubted it. Now she was found to be mother before they were wed. And in the Bible, that punishment is death by being stoned.
Na tembete Maria ayebisaki ye bokutani na ye na Gabriel. Kasi tomoni ete lolenge ezalela na ye ezalaki kokamba ye, atyaki tembe na likambo yango. Sikawa emonanaki ete akumbaki zemi liboso babalana. Pe na Biblia, etumbu na yango ezaliliwa kobomama na mabanga.
An unwedded woman becoming mother, she had to be stoned. There's no prostitution in Israel. It was put out. So we find out, Deuteronomy tells us that.
Mwasi abalate, soki akumbi zemi, esengelaki abomama na mabanga. Pe Isalaele, bondumba ezalakite. Balongolaki yango. Na bongo tomoniete Deuteronome elobeli biso yango.
Now, we find that Mary looked like she was trying to use Joseph just for a shield of some act that she had done. Because if she was found already to be mother before they were married, then she must be stoned and she must have someone now that could stand as a shield for her. And that looked whole lot like it was what she was trying to do.
Sikawa tomoni ete emonana kilokola Maria azalaki koluka kozwa Yosefe lokola nguba na ye na likambo ye asilaki kosala. Pamba te soki bakangaki ye na zemi liboso babalana, boye esengelaki abomama na mabanga. Na yango esengelaki sikawa azala na moto moko oyo akwaki kobomba ye. Pe na nyonso wana emonanaki lokola yango nde azalaki koluka kosala.
But Joseph, looking into her big pretty eyes, and she'd say, Joseph, Gabriel said to me, the Holy Spirit shall overshadow thee, and this thing that will be conceived in thee is of the Holy Spirit. It's God. It's what it's going to be called, the Son of God.
Kasi Yosef, tango atalaki na miso na ye kitoko ya minene, pe ye alobaki. Yosef, Gabaliele alobaki na ngai. Molimo mosantu akozipa yo, pe loko oyo kozwa zemi na yango kati na yo. Kati na yo, euti na molimo mosantu. Ezali Nzambe, nde oyo akubengama mwana na Nzambe.
Joseph, he wanted to believe that, but it was so unusual. That never happened before. And that's just the way today.
Pe Yosefe alingaki kondima yango. Kasi ezalaki penza libana na momesano. Esalemaka na inote liboso. Pe ezali penza ndenge wana lelo.
If I had some way of getting the people to see that the unusualness of anything, if it's identified by the word, then its characteristics proves what it is. It's God in action.
Soki tokokaki bobele, soki nazalaki na lolenge moko ya komema bato, komona ete libana na momesano ya likambo songolo, soki etalisami na liloba, na bongo bilembo na yango ekotalisa polele oyo yango ezali. Ezali Nzambe kati na mosala.
Joseph should have known this. He should have known a virgin shall conceive. But he was honest about it. He didn't want to put her away privately, but he was thinking on doing it.
Yosefe sengelaki na koyeba likamboyo. Esengelaki na koyeba ete mongondo akokumba zemi. Kasi azalaki sembo na tina na yango. Alingaki koboya yete na nkuku, kasi azalaki na makanisi ya kosala yango.
And then the angel of the Lord appeared to him in a dream. Did you ever wonder why he appeared in a dream? There was no prophets of them days. Their dream was so simple, it needed no interpretation.
Na bongo mwanje na nkolo amonanaki na ye na ndoto. Busila komituna pona nini amonanaki na ye na ndoto? Na mikolo wana mosakole azalaki te. Ndoto na bango ezalaki makasi penza te. Esengaki na yango ndimbola moko te.
Said Joseph, thou son of David, fear not taking thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. See? Then that settled it.
Alobaki Yosefe, yo mwana na Dawidi, kobanga te kozwa Maria mwasi na yo, pozemi oyo amemi euti na Molimo Mosantu, bomoni, boyango ekataki likambo.
See, he come to him in a dream, secondarily. But you see, there was no prophet there to identify that word, that this is the virgin that shall conceive. See? So therefore, he appeared to him in a dream because he was honest and just and a good man.
Ayaki epai na ye na ndoto, na nzela ya mibale. Kasi bomoni, ezalaki na mosakoli moko te kuna po na kotalisa liloba yango. Ete, oyo nde mongondo oyo akokumba zemi. Bomoni, boye yango wana, amonanaki na ye na ndoto, po azalaki sembo, moyenge bene, pe moto malamu.
And I believe God will come to any good man in some way and identify his doings to that good man for the age. If that man's called of God for that age.
Penandimete Nzambe akoya epai na moto malamu nyonso na lolenge moko pona kotalisa misala na ye na moto malamu yango. Pona eleko yango. Soki moto yango abengami na Nzambe pona eleko wana.
Now, but it was so unusual, they just could not hardly grasp it. But always the appearing according to the promised word for the age. All this unusualness.
Boye kasi yango ezalaki penza libana na momesano, bakokaki penza kososola yango malamu te. Kasi makambo oyo nyonso na lolenge ya libana na momesano, emonanaka tango nyonso kokokana na liloba elakama pona eleko yango.
Now there's some people might go around and say, well, this is unusual, that's God. This is unusual. But you see, it has to be identified by the word, and the word is God. See?
Sikawa ezalina bato mosusu bakokiko kende bipai na bipai pe koloba. Likambo oyo ezali libana na mesano, ezali Nzambe. Oyo ezali libana na mesano. Kasi bomoni esengeli etalisama na liloba. Pe liloba ezali Nzambe. Bomoni?
And then the characteristic of this identification identifies who it is. Because God said this would happen, and it happens. See, the characteristic of it is God's word being identified by the characteristic of what's going on.
Na bongo elembo ya kotalisa ma oyo ekotalisa nani yango ezali, pamba te Nzambe alobaki, likambo oyo ekosalema, pe esalemi, bomoni? Elembo na yango ezali liloba na Nzambe oyo ezali kotalisa ma na elembo ya likambo oyo ezali kosalema.
He said in the last days he'd pour out the Holy Ghost. He did it. The characteristics of it identify that it was God, His Word, promised. See, it always identifies itself.
Alobaki ete na mikolo ya suka akosopa molimo mosantu asali yango. Bilembo na yango etali siete ezali nzambe liloba na ye elakama. Bomoni, emitali sakatango nyonso yango moko.
Now, always, every time, corrects the word when the word is said wrong. Did you ever notice? It was in the days of Noah that corrected that scientific age that God was going to bring water down out of the heavens.
Sikawa, tango nyoso, mbala nyoso, esembo laka liloba, tango liloba, eloba misembo te. Busila komona yango, esalema kina mikolo ya Noah, oyo asembo laki eleko wana ya zebi, ete nzambe akosopa mai na mokili, longwana likolo.
It was Moses. See, that corrected when they had all settled down in Egypt and so forth, but God's Word had to come to be identified. And the truth of the Word corrects the error.
Ezalaki Mose, bomoni, oyo asembolaki tango bango nyonso bazalaki kofanda na Egipito, pe bongo na bongo, kasi liloba na nzambe, esengelaki eya pona kotalisama. Pesolo ya liloba esembolaka libunga.
Let me ask you something. We may go a little deep here. I'm not supposed to preach teaching or doctrine. But let me just ask you one thing.
Potika na tuna bino likambo moko. Toko kiko kota na mwa bozindo awa. Nakani kotea malakisi to matea te. Kasi botika na tuna bino bobele likambo moko.
Jesus was the Word. We know that. The Bible said it was, St. John 1st chapter. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. He's still the Word.
Yesu azalaki liloba. Toebi yango, Biblia nde lobi yango. Santo Yohane mokapo ya liboso, naebande liloba ezalaki. Pe liloba ezalaki elongo na nzambe. Pe liloba ezalaki nzambe. Pe liloba ekoma ki nzoto pe efanda ki elongo na biso. Azalika ka liloba.
Then when he could perceive their thoughts, they ought to know if that was the word because the word of God said that's what he'd do. He was the prophet.
Na boye tango oyo ye, akokaki koyeba makanisi na bango, esengela ki bayeba ete, wana ezalaki liloba. Pamba te liloba na nzambe elobaki ete yangonde ye akosala. Azalaki mosakoli yango.
Now notice, we find out that when he was born, about 12 years of age, he went up to the feast of the tabernacle. And they went up there to the Passover, and on the road back, they went 3 days' journey and they missed him. Perceiving, thinking rather, that presuming that he was out among their people.
Sika wabotala, tomoni ete tango abotama ki penepenambula zomi na mibale akendeki na feti ya mungombo. Peeba kendeki kuna na elambo na elekeli. Pe wana bazala ki kozonga, basala ki kosala mikolomi sato ya mobembo pe bazanga kiye. Kobanza, kutuko kanisaka komilo bela ete azalaki kuna elongo na batu ya libota na bango.
We can make a lesson out of that. That's so much today. Now you Methodists, Baptists, Presbyterian, Lutheran, Catholic, whatever you are. See, you're doing that same thing.
Toko kiko bimisa lite ya moko longwana yango. Ezalipe kosale mamingi penza lelo. Sika wabino ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian, ba Lutheran, ba Katoliko, bozala banani, bomoni, bozali kosala likambo moko wana.
You're perceiving because Wesley had a great revival, Luther had a great revival, or Pentecost had a great revival. You're perceiving that he's among the people when sometimes he isn't there.
Bozali kobanza lokola Wesley, azalaki na kola mukaya monene, Luther azalaki na kola mukaya monene, toba Pentecost. Bazalaki na kolamuka ya monene, bozali kobanza ete azali elongo na bato, na tango oyo, mbala mosusu azali kuna te.
They went to find him. Where did they find him? Where they left him?
Yeah.
At Jerusalem.
Bakendeki koluka ye. Bamona ki ye wapi. Esika batika ki ye. Na Yerusalem.
And when they found him, what was he doing? A little boy, 12 years old, probably never entered school anymore, what his mother taught him. And here he was in the temple debating with those priests about the Word of God. And they were astonished at the wisdom of this child. Why? He was the Word.
Petango bamona kiye azalaki kosala nini? Mwana moke yambula zomi na mibale, tango mosusu atikala kokota kelasi mokote. Bobele oyo mama na ye alakisaka ye. Petala ye oyo na tempelo. Kolobanaka malobana banganga nzambe wana. Na oyo etali lilobana nzambe. Pe bazalaki kokamwa bwanya ya mwana yango. Pona nini? Azalaki liloba.
Now watch, and not dishonoring you Catholic people that call Mary the mother of God. But just let me show you a little error here. If the church is built upon Mary, watch what happened.
Sikawa botala. Pesikawa nazali koyoki sabino sonite bino ba katolika ba oyo bobenga ka Maria mama ya Nzambe. Kasi botika nala kisabino mwa libunga mokwawa. Soki lingomba etongami likolo na Maria, botala likambo nini esalemaki.
Now, she come up and she said, "Oh, your father and I have sought thee with tears." What's that statement? She then condemned her own testimony. She said, "Your father and I have sought you with tears."
Sikawa, abele maki pe alobaki. Oh, ngai na tatana yoto lukaki yo mai na miso. Botala maloba yango na tango wana akweisa kili tato lina ye moko. Alobaki, ngai na tatana yoto lukaki yo.
What's that word? He was the Word. He said, "Know ye not that I must be about my Father's business?" What's the word? Correct the error.
Botala liloba yango. Azalaki liloba. Alobaki. Boyebite te na sengeli kosala mosala ya tatana ngai. Botala liloba kosembo la libunga.
Right there before those priests, she ruined her testimony, said she was conceived by the Holy Ghost, and here she says Joseph is his father.
Yes.
See that word? Catch it right quick. He was the Word.
Bobele wana liboso na banganga nzambe yango abebisaki litato lina ye. Alobaki ete akumbaki zemi na nzela na Molimo Mosantu pe awa alobi ete Yosefu azali tata na ye. Bomoni ndenge liloba yango ekangi yango noki noki azalaki liloba.
Now you know a 12-year-old boy wouldn't do that.
No.
He was the Word.
Amen.
He was the spoken word of that age. So therefore, the identified characteristic of God was in Christ.
Yes.
He corrected the errors.
Sikawa boye biete mwana moke ya mbula zomi na mibale akokaki kosala yango te. Azalaki liloba. Azalaki liloba liloba mi ya eleko wana. Boye yango wana elembo etalisami ya Nzambe ezalaki kati na Kristo. Asembolaki mabunga.
He said, they said, "Why, we are Moses' disciples." He said, "If you was Moses' disciples, you'd know me. He wrote of me." Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like me. You would know me if you knew Moses."
Alobaki balobaki, biso tozali bayekoli ya Mose, bomoni? Alobaki, soki bozalaki bayekoli ya Mose, bolingaki koyeba ngai, akomaki na tina na ngai. Mose alobaki, "Yawe Nzambe na bino akotele misamo sakoli moko lokola ngai. Bolingaki koyeba ngai, soki boyebaki Mose."
And see, the Word always corrects the error of the day. But the people don't like to believe it. They hang right on just the same.
Pe bomoni liloba esembola katango nyonso libunga ya eleko. Kasi bato balingaka kondima yango te. Batinga makakaka na yango. Motindo moko.
But Jesus corrected his own mother. And his mother was in the wrong. Because she had already said that that was a child conceived in her by the Holy Ghost. And here she turns her testimony around and said that Joseph was her father. Was the father of Jesus.
Kasi Yesu asembolaki mama na ye moko. pe mama na ye azalaki na libunga po asilaka koloba ete zemi ya mwana oyo ezalaki kati na ye ezalaki na nzela ya Molimo Mosantu kasi awa bongoli litatoli na ye pe alobi ete Yosefe azali tata na ye azalaki tata na Yesu.
Now if Joseph, if he was the son of Joseph, if he had been about his father's business, he'd been down the carpenter shop. Yeah. But he was about his father's business up there in the temple rebuking those organizations.
Amen.
He was about his father's business. Just a 12-year-old lad. Know ye not that I must be about my father's business?
Sikawa soki Yosefe, soki azalaki mwana ya Yosefe, soki azalaki kosala mosala ya tata na ye, alingaki kozala kuna na esika ya mosala ya mabaya. Kasi azalaki kosala mosala ya tata na ye, kuna na tempelo, kopamela kabi bongiseli wana. Bomoni, azalaki kosala mosala ya tata na ye, mwana moke ya mbula zomi na mibale. Boyebite ete nasengeli kosala mosala ya tata na ngai.
Did you notice when Jesus was tempted by Satan, his characteristic there when he was in his temptation identified him to be God because he stayed with the Word. It is written, said Satan. Jesus said, it's also written. Stayed right with the Word.
Bumona kitango Yesu amekamaki na Satana. Elembo na ye kuna tango azalaki kati na komekama na ye. Etalisaki ete azalaki nzambe. Po akangamaki na liloba. Bumoni. Ekomami, elobaki Satana, Yesu alobaki, ekomami pe, akangamaki penza na liloba.
God in sundry times, we read here, God in sundry times, that's old times, divers manners, many ways, identified himself to his prophets by visions.
Nzambe na tango ya kala, tutangi awa, nzambe na tango ya kala, wana ezali bileko esila koleka, na lolenge mingi, banzela mingi, amitalisaki na basakoli na ye na nzela na bimono neli.
That was the characteristic of a prophet was when he foretold things and it happened. Now that was his characteristic of his identification that God was with him.
Wanande ezalaki elembo ya mosakoli. Ezalaki tango asakola ki makambo liboso pe yango esalemaki. Sikawa wana ezalaki elembo na ye. Yakotali sama na ye. Ete nzambe azalaki elongo na ye.
Then that give him the rights to interpret the word for that day because the word of God come to the prophets.
Amen.
The characteristic of the prophet that he foretold.
Boye yango epesaki ye makoki ya kolimbola liloba ya eleko wana po liloba na nzambe eyaka epai na basakoli. Elembo ya mosakoli oyo ye asila kolobela.
The Bible said, if there be one, and what he says comes to pass, then you hear it. But if it doesn't, don't believe him, don't fear him. But if my word's not in him. But if it does come to pass, then my word's in him. That's his identification. That's the characteristic of a prophet.
Biblia elobi, soki moko azali pe makambo ye alobi ekokisami boye boyoka ye. Kasi soki ekokisami te, bondimela ye te, bobanga ye te. Kasi na ngai, soki liloba na ngai ezali kati na ye te. Kasi soki ekokisami penza, boye liloba na ngai ezali kati na ye. Yango nde kotalisama na ye. Yangonde lembo ya mosakoli.
Now, God in sundry times, that's how he showed his characteristics of identification of himself to man, by speaking through a man that was called to be a prophet.
Sikawa, nzambe na tango ya kala, ndendenge wanande atalisaki bilembo ya kotalisama na ye moko epai na moto. Na kolobaka na nzela na moto oyo abengamaki pona kozala mosakoli.
Now the Bible says that God in sundry times, diverse manners, spoke to the fathers, to the prophets.
Sikawa Biblia elobi yango, nzambe na tango ya kala, na ndenge mingi alobela kiba, tata na nzela na basakoli.
We also read over in 2 Peter that the whole word of God was wrote by him.
Man of old, moved by the Holy Ghost, wrote the Bible.
Totangi pe kuna na petelo ya mibale ete liloba na nzambe mobimba ekomama aki na bango. Bato ya kala bapusa maki na molimo mosantu bakoma ki Biblia.
There were prophets, the word come to them and they wrote it. Wrote it down under inspiration.
Bazalaki basakoli liloba eyaka epai na bango pe bakomaki yango. Bakomaki yango. Na se na pemela.
First they were identified prophets, then they wrote the word of inspiration. And they had the interpretation of the divine revelation, because it was God in the man.
Liboso bayebana ki lokola basakoli na sima ba bakomaki liloba ya pemela. Pe bazalaki na ndimbola ya emoniseli ya nzambe, pambate ezalaki nde nzambe kati na moto.
That's why he showed himself in his characteristics of identification. Their visions being the vindicated was God's characteristic in them, making himself known to the people.
Sika walolenge wanande azalaki komitalisa na bilembo na ye ya komitalisa. Bimononeli na bango ezalaki kokokisama, ezalaki elembo ya nzambe kati na bango. Komimoni saka ye moko na bato.
That's the only way he was in Christ. A prophet was just a little speck. Christ was the fullness of God.
Amen.
And God was in Christ reconciling the world to himself, and his characteristics identified him.
Amen.
What he was.
Sikawa ezalaki na lulenge semoko wanande azalaki kati na Kristo. Mosakoli azalaki kaka eteni moko ya moke. Kristo azalaki litondi ya nzambe. Pe nzambe azalaki kati na Kristo. Kozongi sa mokili na boyoka ni na ye moko. Pebi lembo na ye etalisaki ye polele oyo ye azalaki.
In so much that he said, if I do not the works of my Father, then don't believe him. If I don't have the character of my Father, then don't believe me. Don't believe my claims. If I haven't got the character of my Father in me, then don't believe it at all.
Na lolenge te alobaki soki na sali misala ya tata na ngai te na boyebondima yango te. Soki na zali na ezaleli ya tata na ngai te na boyebondima ngai te. Bondima makambo na zali kolobate. Soki na zali na ezaleli ya tata na ngai kati na ngai te na boyebondima yango ata mokete.
Now, his characteristics never changes. God cannot change his character no more than a lamb can change its character, or any other thing changes its characteristics.
Sikawa bilembo na ye ebongwa na kate. Nzambe akoki ko bongo la ezaleli na ye te. Ndenge moko pe mwana mpate ekoki ko bongo la ezaleli na yango te. To eloko mosusu nyonso ekoki ko bongo la bilembo na yango te.
Because as long as it's in its original, it's original. And if you change anything, then you've changed it from its original.
Pambate, tango nyonso oyo ezali na lolenge na yango ya ebandeli, ezali ya ebandeli. Pe soki obongoli eloko moko, na boye obongoli yango longwa na lolenge na yango ya ebandeli.
It's just like you can take a hog, and you can wash a hog and put that paint on his toenails like the women does, and fix it up with lipstick. And put it on a nice dress, turn that old sow out, she go right straight to the water and water again. Why? She's a hog.
Amen.
That's all.
Ezalika kalokola okokiko zwangu ngulu, okokiko sukola ngulu pe kopakola yango ina na manzaka ya makolo, ndenge basi basalaka, kopakola yango rouge à lèvres, pe kolatisa yango robe ya kitoko. Bimisa ngulube yango libanda ekokene mbala moko na potopoto. Pona komipota na potopoto lisusu. Pona nini? Azali ngulu. Ndenyoso wana.
But you know, a lamb wouldn't do that.
That's right.
He won't even get in that mud. He don't want nothing to do with it.
Amen.
It's the characteristics of it, see?
Kasi boyebi bino bokokite kosala. Mwana pate akosala yango te. Akokota ata na potopoto wana te. Alingi kozala ata na eloko mokote ya kosala na yango. Ezali bilembo na yango. Bomoni?
You might dress him in the same kind of clothes, but he sure won't go. The outside doesn't matter. It's the inside.
Okoki kolatisa ye bilamba ya ndenge moko kasi na bosolo akokende kutute. Libanda ezali na tinate, ezali likambo ya kati penza.
Now God being the source of all life, don't fail to get this. If I'm trying all with this in me to get you to see something. See? It's to your good, friends. It's for your behalf. See?
Sikawa lokola nzambe azali liziba ya bomo nyoso, bozanga kososo la likambo yote, nazali komeka na nyoso, ezali kati nangai komema bino kososo la likambo moko. Bomoni? Ezali po na bolamu na bino, baninga. Ezali po na bino. Bomoni?
I didn't come here just to be seen. I didn't come here, there was no other place to go. I come here because I felt to come here. I felt that the ministry the Lord had given me must be showed amongst the people here. And I'm trying to get you to see what God really is now.
Na ya watepo bomo nangai. Na ya watepo esika mosusu ya kokende ezalite. Na ye awa po na miyoka kiete na ya awa. Na miyoka kiete musala oyu nkolo apesa ngai esengeli emoni sama kati na batuawa. Pe nazali komeka komema bino komona oyo nzambe azali penza sikawa.
He's his promised word. He always is the word. And he identifies himself by the characteristic that he promised.
Azali liloba lilaka mina ye. Azala katango nyoso liloba. Pe amitali saka nanzela na elembo oyo alakaki.
A certain character would rise in a certain time. That's in the word. Then the characteristic of this person is supposed to rise identifies that that is the person.
Moto ya lolenge moko boye akoyana eleko moko boye yango ezali kati na liloba boye elembo ya moto yango oyo asengela kikoya ekotalisa ete yende moto yango.
That's the reason Jesus had to be who he was. They should have seen it. No wonder they were blind. The thing said, though he had done so many miracles, yet they could not believe because Isaiah said they got eyes and can't see and ears and can't hear.
Yangonde tina oyo sengelaki Yesu azala oyo ye azalaki. Basengelaki komona yango, ezali kokamwa te ete bazalaki ya kokufa miso. Likambo yango, alobaki atako asalaki bikamwa mingi penza, kasi bakukaki kondimate. Pamba te Isaya alobaki, bazali na miso kasi bazali komona te. Pe bazali na matoi kasi bazali koyoka te.
Each age, not only his age, but every age, how God in sundry times, diverse manners. Still, they just couldn't get it.
Bomoni, eleko moko na moko bobele na eleko na yete. Kasi na bileko nyonso. Ndenge, nzambe na tango ya kala na lolenge mingi, atabongo bakokaki kososola yango te.
Now, his characteristics never fails. It always is the same. Now remember, his characteristic, the characteristic of God cannot fail. Amen. If it does, then God's failed.
Sikawa, bilembo na ye ekweyaka atamokete ezalaka tango nyonso ndenge moko. Sikawa, bomikanisela, elembo na ye, elembo ya nzambe, ekokiko kweya te. Soki ekwei, boye nzambe, asiliko kweya.
And the Bible said in Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Therefore, he is the unchangeable God. Whatever character he was at the beginning, he is still that same character.
Pe Biblia elobi na baebele, Zomi na misato mwambe ete Yesu Kristo azali motindo moko lobi lelo pe libela. Yango wana azali nzambe oyo abongwa na kate. Ezaleli nyonso oyo azalaki na ebandeli. Azali bobele ezaleli moko wana.
Every way he worked, any time he ever done anything, he does it the same way every time. If he doesn't, his character's changed. See? And his characteristics would display something it wasn't of God. See? So we wouldn't know where.
Lolenge nyonso oyo asalaki tango nyonso oyo asalaki likambo moko akosala yango lolenge moko mbala nyonso. Soki asali bongo te ezaleli na yende ebongwani. Bomoni? pe bilembo na ye ekotalisa eloko oyo ezalaki ya Nzambe te. Bomoni na bongo tokoyeba te esika nini.
Like Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare for battle? If the trumpet gives an uncertain sound.
Ndenge polo alobaki, soki kelelo epesi lolaka polele te, nani akomilengela pona etumba? Soki kelelo epesi lolaka polele te.
Now, if the trumpet is supposed to sound retreat, that's what we got to do, retreat. Yes. If the trumpet sounds charge, that's what we're supposed to do, is charge. Yes.
Sikawa, soki kelelo esengeli koyula ete bozonga, yangonde tosengeli kosala kozonga. Soki kelelo yuli bobunda, yangonde tosengeli kosala kobunda.
But what is a trumpet? Is the word of God. Amen. It identifies God, whether it's which go up, sit down, retreat, stack arms, whatever it is. It's God's trumpet sound.
Kasi kelelo ezali nini? Ezali liloba na Nzambe. Etalisaka Nzambe polele. Soki ezali, soki ezali, bomata, bofanda, bozonga, bosangisa mandoki. Ezali likambo nini? Ezali koyula ya kelelo ya Nzambe.
And an uncertain sound, when the Bible says a certain thing is supposed to happen, somebody say, well, that's another day, that's... And there's an uncertain sound there. Then you don't know what to do.
Pe lolaka elongo banite. Tango Biblia elobiete likambo moko boye esengeli kosalema. Moto moko akoloba. Oh, oyo wana ezalaki pona mokolo mosusu. Oyo wana. Nabongo oyo wana nde lolaka elongo banite. Nabongo boko yeba likambo ya kosalate.
Jesus said, I have power to lay my life down and raise it up again. No uncertain sound there.
Yesu alobaki na zali na nguya ya kopesa bomoi na ngai pe kosekusa yango. Oyo wana ezali lolaka elongo bani.
The woman said, we know Messiah cometh, and when he cometh, he'll tell us the things like he did. He said, I'm he. No uncertain sound there.
Amen.
I am he.
Amen.
Mwasi yango alobaki, toyebi ete masi akoya pe tango akoya, akoyebi sabiso makambo ndenge asalaki. Alobaki, ngai nazali ye. Oyo wane zali lolaka elongo bani. Ngai nazali ye. Amen.
They said, our fathers eat men in the wilderness. He said, they're everyone dead. He said, but I am the bread of life that come from God out of heaven. No uncertain sound. I'm the tree of life from the Garden of Eden. No uncertain sound about that. Certainly not. Nothing uncertain about it. He was certain in everything that he did.
Balobaki batata na biso baliaki mana na biliki. Alobaki bango nyonso bakufaki moko moko. Alobaki kasi ngai nazali lipa ya bomoi oyo euti na Nzambe longwana likolo. Lolaka wana elongo bani nazali nzete ya bomoi longwana elanga ya Edene. Te lolaka wana elongo bani penza na tembe te. E yula ki penza polele. Azala ki penza na solo na makambo nyoso asala ki.
The Bible don't give an uncertain sound. It identifies the characteristic of God in its sounding.
Biblia e yula ka lolaka ya kobulu ngani sate. E talisaka polele elembo ya Nzambe na koyula na yango.
Jesus said in St. John 10:37, if I do not the works of my Father... and I don't have that character of my Father, then don't believe me. They are the one, they identify His character in me, His characteristics.
Yesu alobaki na Santo Yohane zomi, tukumisato na sambo, soki nazali kosala misala ya tatana ngaite oyo, pe soki nazali na ezaleli ya tatana ngaite, na boye bondi mangaite. Ezali yangonde, yangonde etali sakapolele ezaleli na ye kati na ngai, bilembo na ye.
Because the Father is the Word, in the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God. And the characteristic of God is displayed by His promise for that age.
Pamba te tata azali liloba, na ebande liloba ezalaki, pe liloba ezalaki elongo na Nzambe, pe liloba ezalaki Nzambe, pe lembo... Ya Nzambe talisa makanelaka na ye pona eleko wana.
Now, if he'd lived in Moses' time, it wouldn't have worked. And if Moses lived in his time, it wouldn't have worked. If he had lived in Noah's time, it wouldn't work if Noah had lived in his time.
Sikawa soki abikaki na tango ya Mose, elingaki ko simbate. Pesoki Mose abikaki na tango na ye, elingaki ko simbate. Soki abikaki na tango ya Noah, elingaki ko simbate. To soki Noah abikaki na tango na ye.
Noah was prophesying of things for that day. And his characteristic and what he done identified him with the word of God. Moses did the same thing.
Noah azalaki kosakola makambo pona elekoana. Pele mbona ye na makambo asalaki etalisaki ye polele kati na liloba na Nzambe. Mose asalaki likambo moko yango.
And here Jesus come and the word is promised for that age is identified in Jesus Christ by the characteristic of the word which is God.
Amen.
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 Pe awa Yesu ayaki pe liloba oyo elakamaki pona eleko wana etalisamaki polele kati na Yesu Kristo na nzela na elembo ya liloba. Oyo ezali Nzambe. Amen.
The pouring out of the Holy Ghost in the last days upon the common people has identified God's characteristic with the people. He promised it. It's a word. He said he'd do it.
Amen.
Nobody can take it back. He said he would do it.
Kosopana ya molimo mosantu na mikolo ya suka likolo na bato pamba esili kotalisa polele elembo ya Nzambe elongo na bato. Alakaki yango. Ezali liloba. Alobaki ete akosala yango. Moto moko te akoki kolongola yango. Ye alobaki ete akosala yango.
So all these things that he's promised, that's what he does. It identifies his characteristic. Yes, sir. Don't believe it. Don't believe my claims if my characteristic isn't that of God.
Boye makambo nyonso oyo alakaki yangonde azali kosala. Ezali kotalisa polele lembo na ye. Iyo mise. Bondi mayango te. Bondi mamaloba na ngai te. Soki lembo na ngai ezali ya Nzambe te.
Now notice, in John 14:12, he that believeth on me, he said, has my identification, my characteristic. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. That identifies that the character of Christ is in him, displaying the characteristics of him.
Yes.
Amen.
Amen.
I feel pretty religious right now if I am hoarse. Yes, sir.
Sikawa botala. Na Yohane zominamine. Zomi na mibale, ye oyo akondimela ngai, alobaki, azali na etaliseli na ngai, elembo na ngai. Ye oyo akondimela ngai, misala mizali ngai kosala, ye pe akosala yango. Yango ezali kotalisa ete ezaleli ya Kristo ezali kati na ye. Kolakisaka bilembo na ye. Amen. Na miyoki penza mosambeli na ngonga oyo. Ata soki mongongo ekauki boye. Iyo misye.
Oh my, see, there's no mistake about it. His life, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. See, that identifies the characteristic.
Oh la la, bomoni yango ezali atana libunga mokote. Bomo ina ye, ye oyo akondimelangai misala mizalingai kosala, ye pe akosala yango. Bomoni, yango etali si elembo polele.
Same thing he said. If my character doesn't identify myself, God in him, then he don't believe him. Right. Now, he also said that he would be identified in that.
Alobaki likambo ndenge moko. Soki ezaleli na ngai etalisi ngai moko polele te. Nzambe kati na ye, na boye, bondi mayete. Sikawa, alobaki lisusu ete akotalisa ma polele kati na yango.
Then that, if it doesn't identify him, then he isn't what he says. And today, if Christ doesn't identify himself, the characteristic of Christ identify us as being of Christ, believing the word, Jesus was the word, so he had to believe the word.
Boye yango soki talisiye polelete, boye azalite oyo azali koloba. Pelelo soki Kristo amitalisi polelete, elembo ya Kristo etalisi biso polelete tozali ya Kristo, ete tondi makali loba, Yesu azalaki liloba, boye esengelaki andima liloba.
And how can we say that we are of Christ and deny any word in that Bible?
Amen.
The Holy Spirit of Christ is God in you. And it'll punctuate every promise with an amen.
Pendenge ni tokoki koloba ete tozali ya Kristo, bongo tozali koanga na maloba ya Biblia yango. Molimo mosantu ya Kristo ezali nzambe kati na yo. Pe koloba amen na elaka nyoso.
The Bible said these signs shall follow them that believe. The Spirit of God said amen.
Biblia elobi bilembo oye kobila ba oyo bakondima. Molimo ya nzambe elobi amen. Bomoni.
What, don't say, no, that's for another age, that's for disciples only. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He, anywhere, all the world that believeth.
Amen.
These signs shall follow him.
Yeah.
Same thing, same yesterday, today, and forever. The characteristic being identified.
Moko na bango te akoloba, te, oyo wana ezalaki pona elekomosusu, oyo wana ezalaki bobele pona bayekoli. Bokende mokili mobimba pe boteya sango malamu na bikelamu nyoso. Ye oyo akondima ata esika nini na mokili mobimba, bilembo oyo ekobila ye ndenge moko. Mutindo moko lobi lelo pe libela. Elembo ezali kotalisa mapolele.
That makes Hebrews 1:1, God of sundry times, speaking to the fathers by the prophets, identifying Christ, resurrected today by the same characteristic that he did in sundry times. Did you notice? God never changes his way.
Yango nde ezali kosala ba ebele ya liboso, eteni ya liboso, nzambe ya tango ya kala, alobaki na batata na nzela ya basakoli. Kotalisa Kristo, asekwisa milelo, na elembose moko oyo asalaki na tango ya kala. Bosili komona yango? Nzambe abongo la kalo lenge na yete.
In the old Bible, when a dreamer dreamed a dream, and there was no prophet in the land to see if this dream was right or not, they had another way of finding out.
Na Biblia ya kala, tango moloti alota kindoto, pe mosakoli azalaki na mbokate, pona komona so kindoto yango ezali solo tote, bazalaki na lolenge mususu ya koyeba yango.
They took that character, ever who dreamed the dream, took him down to the temple. The breastplate of Aaron, who was a high priest, hung on the post.
Bazalaki kozwa moto yango oyo nyonso alotaki ndoto yango, bazalaki komema ye na tempelo. Libenga ya tolo ya alona oyo azalaki nganga nzambe mokonzi. Etiamaki na likonzi.
And this dreamer told this dream, no matter how good it sounded, how real it sounded, if there wasn't a supernatural light flashed on those stones, which is called Urim Thummim, Bible readers understand, then I don't care how real it sounded, it wasn't so.
Pe moloti yango azalaki kolobandoto na ye. Ata yango eyokani malamu ndenge nini, ata eyokani solo ndenge nini. Soki pole ya bikamwa engengisa makite likolo na mabanga yango, oyo ebenga maka Urimu Thummim. Batangi Biblia bazali kososola. Na tango wana, ata yokana ki solo ndenge nini ezalaki yango te.
The unusualness of God, the character of God had to display his characteristics in the supernatural to show that he identified himself on the message. Amen.
Lolenge ya libanda na momesano ya nzambe, ezaleli ya nzambe, esengela kiko la kisabilembo na ye, na lolenge ya bikamwa. Po na kotali saete, amitali si yemoko, polele na sangoyo. Amen.
I say the same thing tonight. Yeah. The old Urim and Thummim's gone, but the word's still the thing that identifies the characteristic of God. The promise of the hour that we're living. There's God's characteristics identified by the promise of the hour that we're living in.
Nazali koloba likambo yango moko na pokwa oyo. Urim Thummim ya kala esila na yango. Kasi liloba ezali bobele eloko oyo etali saka polele elembo ya nzambe. Elaka yangonga oyo tozali kobika na yango. Oyo wanande bilembo ya nzambe oyo ezali kotalisa mapolele na nzela na elaka yangonga oyo tozali kobika na yango.
That makes God the same as he was in sundry times. Look, in divers manners, he spake to the fathers by the prophets. And the law and prophets were until John, since then the kingdom of heaven.
Yango ezali kokomisa nzambe motindo moko ndenge azalaka na tango ya kala. Botala, na lolenge mingi, alobaki na batata na nzela ya basakoli. P pe mibeko na basakoli ezalaki kino Yohane. Kobanda tango wana bokonzi ya likolo.
Notice, but in this last day, speaking the same thing he did then, through his son, Christ Jesus.
Botala, kasi na mokolo oyo yasuka, kolobela kali kambo moko yango oyo asala kikala, na nzela na mwana na ye Kristo Yesu.
God in sundry times, divers manners, spake to the fathers through the prophets. In this last day, doing the same thing, speaking to the people, the fathers, through his son, Christ Jesus.
Nzambe na tango ya kala na lolenge mingi, alobaki na batata na nzela ya basakoli. Na mokolo oyo ya suka, azali kosala motindo moko, kosolola na bato, batata, na nzela ya mwana na ye Kristo Yesu.
Has raised him up from the dead, and he lives within us, identifying himself and foretelling us things, and he's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Asekwisaki ye longwa na bakufi, pe azaliko bika kati na biso. Komitali saka polele pe koyebisaka biso makambo liboso esalema. Ete asosolaka makanisi pe bamposa ya motema. Yesu Kristo motindo moko lobi lelo pe libela.
God in sundry time and divers manner spake to the fathers through the prophets, but in this last day through Jesus Christ his son. The scripture cannot be tampered with. It's exactly.
Nzambe na tango ya kala pe na lolenge mingi asololaki na batata na nzela ya basakoli. Kasi na mikolo oyo ya suka na nzela ya Yesu Kristo mwana na ye. Makomi ekoki kobebisa mate, ezali penza bongo.
As I've said before, God don't need anybody to interpret this word. He interprets his own word.
Amen.
When he says anything, it happens. That's the interpretation.
Ndenge na lobaki liboso Nzambe azali na tina ya moto moko te po na kolimbola liloba na ye. Alimbolaka ye moko liloba na ye. Tango alobi likambo ekokisami yango nde ndimbola.
He don't need anyone to say, well, I believe it means this. God identifies it by his own interpretation.
Bomoni azali na tina ya moto moko te po na koloba na banzi ete lingi koloba boye. Nzambe atali saka yango polele na ndimbola na ye moko.
Yes, if the promise is for that day, we can't live in the light of Luther. We can't live in the light of Wesley. We can't live in the light of any of those. We got to live in the light. It's promised for this day.
Ezali soki elaka ezali pona elekowana tokoki kobika na pole ya literte tokoki kobika na pole ya Wesleyte tokoki kobika na pole ya ba oyo wana te tosengeli kobika na pole oyo elakamaki pona lelo oyo.
What if Moses would have went down in Egypt and said, well, we're going to build a big ark. We're going to float out of this country. The Nile is going to come up.
Bongo soki Mose akendeki na Egypto pe alobaki. Toko tonga masua moko ya monene. Toko na ebale pona kobima na ekolo oyo. Ebale ya Nile ekomata.
They look back in the scroll, there's no promise of that. That's right. But you see, he identified himself as God's prophet. For what he said come to pass, then they know he had the word of the Lord.
Balingaki kotala na ulo oyo lingama elaka moko te na tina na wana. Ezali solo, kasi. Bomoni, amitalisaki lokola mosakoli ya Nzambe. Pamba te makambo alobaki ekokisamaki na boende bayeba kiete azalaki na liloba na nkolo.
Pharaoh had spears, but Moses had the word. So when they got to the sea, the spears all went under the sea, and Moses took Israel across the sea on dry land because he had the word. And he was the word of that hour.
Falo azalaki na makonga kasi Moses azalaki na liloba. Na bongo tango bakomaki na mai na mbu, makonga nyonso ezindaki na se na mai na mbu. Kasi Moses amemaki lisalaele na ngambo mosusu ya mai ya mbu. Na libongo po azalaki na liloba. Pe azalaki liloba ya elekowana.
Moses was the word made manifest for that hour. Elijah was the word made manifest for that hour.
Amen.
Christ is the Word made manifest.
Yes.
And the promises that He made, a little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you even in you to the end of the world. The works that I do shall you do also.
Mose azalaki liloba emonisami polele pona elekowana. Elia azalaki liloba emonisami polele pona elekowana. Kristo azali liloba emonisami polele pe bilaka oyo apesaki si manatango moke mokilie komona ngai lisusu te. Kasi bino bokomona ngai pona kozala elongo na bino ataskati na bino kino na suka ya mokili. Misala mizali ngai kosala binope bokosala yango.
He promised these things. What is it? It's the characteristic of God displaying His word like He did in all ages.
Alakaki makambo oyo ezali nini? Ezali elembo ya Nzambe kotalisa polele liloba na ye ndenge asalaki na bileko nyonso.
Malachi 4, he said, before the great and terrible day of the Lord shall come, behold, I send unto you Elijah the prophet, and he will restore the faith of the children back to the fathers again, before that day comes. He promised it.
Malaki amine alobaki, liboso na mokolo monene pe na somo ya Yahweh koya, tala na kotindela bino Elia mosakoli, ye akozongisa kondima ya bana na batata na bango, liboso mokolo yango eya. Alakaki yango.
Jesus said in the 17th chapter of St. Luke, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed.
Yesu alobaki na mokapo ya zomi na sambo ya Santu Luka, pela moko esalemaki na mikolo ya Sodoma, ekosalema pe bongo na boye ya mwana na moto. Tango mwana na moto akomimonisa.
When the revelation is unfolding itself in the days when the world will be like Sodom, what will it be? The characteristic of that scripture being fulfilled.
Amen.
God identifying Himself by His characteristic. Characteristics that He's always been. He cannot leave that.
Tango emoniseli ezali kofungwa ma na mikolo oyo mokili ekokoma lokola Sodoma ekozala nini? Elembo ya likomi yango ezali kokokisama. Nzambe azali komitalisa polele na elembo na ye, bilembo oyo azalaka na yango tango nyonso, akoki kotika yango te.
Last days, he identified through his son. Notice how God does these always he never changes his way.
Na mikolo ya suka, amitalisi na nzela na mwana na ye. Botala lolenge nini Nzambe oyo asalaka makambo oyo tango nyonso na ndenge ye a.
These three men that talked to Abraham, as we were just speaking there, is the days of Sodom.
Bato misato oyo, basololaki na Abrahama, ndenge tozalaki kolobela kuna na mikolo ya Sodoma.
Abraham was a man who believed God. He took God at His promise. Sarah, his wife, was 65 years old. Abraham was 75 when God called him.
Abraham azalaki moto oyo andimelaki Nzambe, azwaki Nzambe na elaka na ye. Sara mwasi na ye azalaki na mibu tuku motoba na mitano. Abraham azalaki na mibu tuku sambo na mitano. Tango Nzambe abengaki ye.
He said he's going to have a child. Abraham would have a child by Sarah.
Alobaki ete bakobota mwana. Abraham akozwa mwana na nzela na Sara.
It might sound a little ridiculous, but I imagine she got all the little booties and pins and everything ready because she's going to have this baby.
Iko kiko yoka lokola likambo moko ya koseka. Kasi la banzi ete abongisa kimwa ba sapatu ya ba bebe na ba epengle pe nyoso wana kulenge la po bakozwa mwana yango.
After the first 28 days, why, Abraham might have said, Sarah, how you feel, darling? No different. Glory to God, we're going to have it anyhow. How you know God said so?
Sima na mikolo tukumi bale na mwambe ya liboso, Abraham akokaki koloba na Sara, ozali komiyo kandenge nini sheri? Bokese nizali te? Kembo na Nzambe tokozwa ye atandenge nini? Oyebi yango ndenge nini? Nzambe nde alubaki yango.
A year passed, how you feel, dear? No different. We're going to have it anyhow. God said so.
Mobu moko elekaki. Ozali komiyoka ndenge nini molingami. Bokese nezali te. Toko zwaye ata ndenge nini. Nzamba loba kibongo.
5 years passed. How you feeling out here? No different. We're going to have it anyhow. God said so.
Mibu mitano elekaki. Ozali komiyoka ndenge nini molingami. Bokese nezali te. Toko zwaye ata ndenge nini. Nzamba loba kibongo.
What was it? He had the promise of God. He believed God. And he acted like God. He held on to the promised word.
Ezalaki nini? Azalaki na elaka ya Nzambe. Andimelaki Nzambe. Pe azalaki kosala lokola Nzambe. Akangamaki na liloba ya elaka. Yango.
25 years passed. The booties had done turned yellow. But she still held on to him. Now he's old and stooped over and he's in a terrible shape and Sarah's womb is good as dead and he's sterile. And what a condition they're in.
Mibutu kumibale na mitano elekaki. Basapato yango ekomaki motane. Kasi akobaki kokanga mana yango. Sika wakomi mobange, mokongo engumbami. Penzoto na ye komi penza mobulu. Pe libumu ya Sarah silaki penza kokufa. Pe ye akomaki ekomba. Boye oyo lolenge nini bakomaki na yango?
How you feel, Abraham, father of nations, is make believer friends and say to him, well, glory to God, I feel fine. We're going to have that baby anyhow.
Ozali komiyoka ndenge nini Abraham tata na mabota? Baninga na ye bandimia maloba bazalaki koloba na ye bongo. Kembo na Nzambe, na komiyoka malamu, tokozwa bebe yango ata ndenge nini?
Because he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. For he was fully persuaded that what God said, God's able to perform. Amen. There's a characteristic of a believer.
Po atenga tenga kite na elaka ya Nzambe na kozanga kondima. Kasi azala kima kasi. Ko pesa ka kembo na Nzambe. Po andimisa maki na mobimba penza. Ete oyo Nzambe alobaki, Nzambe azalaki na makoki ya kokokisa yango. Amen. Wanande lembo ya mundimi.
What about you?
Yeah.
What about we, the children of Abraham? Are we identified with the word of God as a promise and our characteristic identifies ourselves that we actually believe it?
Bongo bino, pomoni. Bongo biso bana ya Abraham. Totalisa makapolele na ilo bana Nzambe. Lokola elakape elembo na biso etalisaka biso ete tondimaka yango penza.
Or do we just hem-haw, jump from here and over here and down here and guess and hem-haw around about it? Then we're not Christians. We're just making believe.
To mosala na bino bobele kotenga-tenga kupumbwa longwa awa na awa kino awa peko banza-banza peko tenga-tenga po na yango. Na boye tozali ba Kristo te.
But when we really stand to that promise, tow it right there and stay with it. Abraham did.
Kasi na tango to telemi penza ngui na elaka yango, to tingami penza wana pe to kangami na yango, Abraham asalaki yango.
Now we find out one day he saw 3 men come walking. The Bible said here it was in the heat of the day. Must have been about noon.
Sika tomoni ete mokolo moko amona ki bato misato koya kotambola na makolo bibia elobi awa ezalaki na tango ya moyi makasi kati na mokolo esengelaki kozala pene na midi.
These men walked up and was talking to him. We understand that 2 of them went out in Sodom. I believe we spoke on it the other night. 1 of them stayed with him.
Bato yango bayaki pe bazalaki kosolola na ye. Tososoli ete mibale kati na bango bakendeki kino na Sodoma. Na banzi ete tolobela ki yango na pokwa mosusu edeki. Moko na bango atikala ki elongo na ye.
What's this man that he called that stayed with him, what the man did? 1 was identified by his characteristic that he was Elohim.
Botala moto oyo abenga ki, oyo atikala ki elongo na ye. Likambo nini moto yango asala ki? Moko atalisa maki na elembo na ye, ete azala ki Elohim.
Elohim, the very first word in the Bible, in the beginning, God. Now, any of you scholars know that that word God there means in the Hebrew is Elohim, which means the Almighty, the All-Sufficient, the Self-Existing.
Elohim, liloba ya liboso penza na Biblia, na ebandeli Nzambe. Sikawa, bino bato ya maele mingi, boye biete liloba oyo, Nzambe kuna elingi koloba na lokota ya baebele ezali Elohim. Yango elingi koloba oyo na nguya nyonso. Oyo na makoki nyonso. Azali na nzela na ye moko.
Needs no help from nobody. Amen. Needs nobody's interpretation. He does his own. Yes. He's the all-sufficient God. Yes. Omnipresent, omniscient, yes. Omnipotent. He's God.
Asengeli na lisungi ya moto mokote. Asengeli na ndimbola ya moto mokote. Asalaka yango ye moko. Azali nzambe oyo na makoki nyonso. Na bisika nyonso, na makambo nyonso, na nguya nyonso. Azali nzambe.
There he was. And Abraham now, this patriarch who had a hold of the word, looked at this fella. And when this fella had his back turned to the tent, he said, where is your wife Sarah? Said, she's in the tent behind you.
Tala ye wana. Bongo Abraham sikawa. Tata na bikolo oyo akangamaki na liloba. Atala ki moto yango. Pe wana moto yango apesa ki mokongo na ema. Alobaki. Wapi mwasi na yo, Sarah. Alobaki. Azali kati na ema sima na yo.
Said, I'm going to visit you according to the time of life and you'll have this baby, I promise you. And Sarah laughed about it and the one was talking to him, told him what Sarah said in the tent behind him.
Alobaki, nakoya kotala yoko kana na tango ya bomoi, pe okozwa mwana yango. Oyo nalakaki yo. Pe Sarah, asekaki likambo yango. Pe ye oyo azalaki kosolola na ye, ayebisaki ye likambo Sara alobaki kati na ema sima na ye.
Now in Genesis you read that. We find out that then Abraham, after this man had identified himself, what was it? Hebrews 4th chapter, the 12th verse said, the word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Sikawa bokotanga yango na Genesis. Tomoni ete na tango yango Abraham sima na moto oyo komitali saye moko polele ezalaki nini? Baebele mokapo ya mine molongo ya zomi na mibale lobi. Liloba na nzambe ezali na mopotu koleka na nguya koleka mopanga ya mino mibale esosolaka makanisi pe bamposa ya motema.
He knew that this was the man. He knew there's no prophets in the land but him. And therefore the word of the Lord had come to him and he was a prophet and here the word come to the prophet.
Ayebaki ete oyo wana ezalaki moto yango. Ayebaki ete basakoli bazalaki te na mokili yango bobele ye pe yango wana nde liloba na nkolo eyaki epai na ye. Pe ye azalaki mosakoli. Pe tala liloba eyaki na mosakoli.
Same thing with John the Baptist. Yes. There had not been a prophet for 400 years. I remember maybe old Dr. Davis is sitting here tonight, the old missionary Baptist preacher that baptized me in the faith. He used to argue with me.
Ndenge moko na Yohane Mobatisi, mosakoli moko te azalaki eumeli mibu kama mine. Nazali komika nisela. Tango mosusu mobange, Dr. Davis azali awa, na pokwa oyo mobange motei ya ba Baptiste missionnaire. Oyo abatisa kingai kati na kundima. Azalaka kubenda na malobanangai.
He said, Billy, you're just a kid now. You got to listen to me. I said, all right, Brother Davis, I'm listening.
Alobaki, Billy, uzali bobele mwana sikawa. Osengeli koyoka ngai. Alobaki, malamu, ndeko Davis. Nazali koyoka.
He said, you see, John was not baptized. So he had been baptized, but hadn't been baptized, nobody's worthy to baptize him. That's good Baptist theology.
Alobaki, omoni, Yohane abatisa makite, boye yende azalaka ko batisa, kasiye abatisa makate. Moto mokote alongo bana kipo na ko batisa ye. Oyo wana ezalili kindo malamu ya babatiste.
Here come Jesus, and said then, John said, I have need to be baptized to thee. Why comest thou to me? And he said, suffer to be so.
Petala Yesu ayaki na sima alobaki. Yohane alobaki, ngainde na sengeli ko batisa mana yo. Pona nini oye pai na ngai? Pe ye alobaki. Tika ete eza la bongo.
He said, and then when he suffered him, said, you see, then Jesus baptized John.
Alobaki, na sima tango atika kiye, alobaki omoni simande Yesu abatisa ki Yohane.
And when he went out of the water, then the heavens opened, he saw God in the form of a dove coming down, going on him, said, this is my beloved son, whom I'm pleased to dwell in.
Pe tango abimaki na mai, na bongo likolo efungwa maki pe amona ki nzambe, na lolenge ya ebenga, kokita pe kokende likolo na ye, koloba, oyo azali mwana na ngai molingami, na sepeli kofanda kati na ye.
But no, not disagreeing with Dr. Davis, but he was wrong. See, John was the prophet, and the word always comes to the prophet. So if the word was made flesh, it had to come to the prophet anyhow.
Amen.
He is testifying of the word, and his very characteristic identified him.
Kasi ye, ezalite po na kokesene na Dr. Davis, kasi azalaki na libunga. Bomoni, Yohane azalaki mosakoli. Peli loba, eyaka tango nyonso epai na mosakoli. Boye soki liloba, ekomaki nzoto, esengalaki koya epai na mosakoli. Ata ndenge nini? Pamba te, azalaki kotatola na tina na liloba, pe ezalela na ye penza etalisaki ye bongo.
Here comes the word. Now, what happened? As soon as he walked into the face of Jesus, John said, I have need to be baptized of thee. Why comest thou to me? Jesus said, suffer it to be so. For thus it is becoming to us, behooveth us, to fulfill all righteousness.
Tala liloba ye isikawa eloko nini esalemaki. Bobele tango akuta na kina Yesu Yohane alobaki. Ngai na sengeli kobatisa mana yo. Pona nini oye pai na ngai? Yesu alobaki. Tika ete eza la boye. Pamba te sengeli na biso. Ebongi na biso. Koko kisa boyenge bene nyonso.
John being the prophet, him being the word, he was the sacrifice, and he was fixing to enter his earthly ministry, and the sacrifice had to be washed before it was presented.
Yohane azalaki mosakoli. Ye azalaki liloba. Ye azalaki mbeka. Pe azalaki komilengela pona kobanda mosala na ye ya mokili. Pe mbeka esengelaki kosukola maliboso epesama.
John baptized him because he knows suffer that to be so. For thus it's becoming to us to fulfill all righteousness. The sacrifice had to be washed before presented. And so John baptized him. Wasn't Jesus baptizing John? John baptized Jesus. Suffer it to be so.
Pe Yohane abatisaki ye po ayebaki. Tika ete ezala boye po ezali malamu po na biso ete toko kisa boyenge bene nyonso. Mbeka esengelaki kosukola maliboso ya kopesama. Na bongo Yohane abatisaki ye. Ezalaki te ete Yesu abatisaki Yohane. Yohane nde abatisaki Yesu. Tika ete ezala boye.
Notice here was Abraham. And he had the word of the Lord. The word of the Lord come to him. He was the prophet. And now here comes the word. He called him Abraham, not Abram.
Botala Abraham yewana. Azalaki na liloba na nkolo. Liloba na nkolo eyaki epai na ye. Azalaki mosakoli. Bongo sikawa tala liloba eye. Abengaki Abraham. Kasi Abram te.
A few days before that, his name was Abram. Now it's Abraham. His wife is Sarah. Now it's Sarah. Not S-A-R-A-S-A-R-A-H. Not A-B-R-A-H-A-M. A-B-R-A-M, but A-B-R-A-H-A-M. Abraham.
Mwami kolo liboso na yango. Komba na ye zalaki Abram. Ezalaki Abram. Sikawa ekomi Abraham. Kombo ya mwasi na ye ezalaki Sarai. Sikawa ekomi Sarah. S-A-R-A-I-T, S-A-R-A-H, A-B-R-A-H-A-M, A-B-R-A-M-T, kasi A-B-R-A-H-A-M, Abraham.
And this man identified himself when he said, Abraham.
Amen.
Oh, my. Abraham said, Elohim. There's the word and the prophet together. Both characters identified.
Pe moto yango amitalisaki polele tango alobaki Abraham. Oh la la. Abraham alobaki Elohim. Tala liloba na mosakoli bakutani elongo. Bango mi bale batali samaki polele.
Elohim. He said, where is your wife, Sarah? Said, she's in the tent behind you. And then the miracle was done. Elohim. Abraham called him the all-sufficient, almighty, omnipotent God.
Amen. Elohim. Alobaki. Wapi mwasi na yo, Sarah. Alobaki. Azali kati na hema sima na yo. Pe e bongo likamusi esalemaki. Elohim, Abraham abengaki ye, oyo na makoki nyonso. Oyo na nguya nyonso. Nzambe ya makasi nyonso.
Jesus said, when he was on earth, he did the same thing that Elohim did. Amen. That identified his characteristic as being God.
Yesu alobaki tango azalaki na mokili. Asalaki likambo se moko oyo Elohim asalaka. Yangonde etalisaki polele elembo na ye lokola nzambe.
And he said before, in the last days, just at the coming of the Son of Man, when he's being revealed, this setting will take place again like it was at Sodom. Elohim among his people.
Amen.
Almighty God. That's what the scripture says.
Yes, that's
right. Elohim among the people.
Pe alobaki liboso na mikolo ya suka, bobele na boye ya mwana na moto, tango akozala komonisama, likambo oyo ekosalema lisusu, ndenge salemaki na Sodoma, Elohim elongo na bato na ye, nzambe na nguya nyonso, yangonde makomi elobi, Elohim na kati ya bato.
For 40 years, he's been baptized us with the Holy Ghost. Elohim, God, and the church. Look, Abraham seemed one sign, another calling, a sign, a calling, a sign, waiting for that promised son.
Esali mibu tukumine. Azali ko bati sabiso na molimo mosantu. Elohim, nzambe, pe lingomba, botala, Abraham amonaki elembo moko, ko benga mamususu. Elembo, ko bengama elembo. Azalaki kozela mwana yango ya elaka.
But the last sign that he saw, the last appearing, the last visit of God, before the promised son arrived on the scene, was Elohim in human flesh.
Amen.
Then the promised son come.
Kasi elembo yasuka oyo amonaki komona na yasuka, kokuta na yasuka ya nzambe liboso mwana ya elaka, abotama, ezalaki Elohim na nzoto ya moto. Na simande mwana na elaka ayaki.
And Abraham's seed is waiting for the promised son, Jesus Christ. And they've seen signs of pouring out of the Holy Ghost, speaking in tongues, divine healing, and so forth.
Pe mboto ya Abraham, ezali kozela mwana na elaka, Yesu Kristo. Bamoni bilembo, kosopana ya molimo mosantu, koloba minoko ya sika, kobiki sama ya bonzambe, pe bongo na bongo.
But when the Son of Man is being revealed, Elohim will return back to the royal seed of Abraham and show that same thing that he showed in that day. Amen. Elohim, as it was. Why? It'd be the characteristic of God.
Kasi tango mwana na moto azaliko moni sama Elohim. Ako zonga lisusu epai na momboto mokonzi ya Abraham pona ko lakisa likambo moko oyo alakisa ki mokolo wana. Amen. Elohim, ndenge yango ezalaki. Pona nini? Ekozala elembo ya nzambe.
Now if Christ was God, yet a little while the world sees me more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you to the consummation, the end. The works that I do, shall you do also. Jesus said that in Luke the 17th chapter.
Sikawa soki Kristo azalaki nzambe, simana tango moke mokili ekomona ngai lisusu te, kasi bino bokomona ngai, pona kozala elongo na bino, ata kati na bino, kino na kosukisa mana suka. Misala mizali ngai kosala bino pe bokosala yango. Yesu alobaki yango na Luka mokapo ya zomi na sambo.
All right. When we believe and see these last days, this setting is to be reacted again. Therefore, Hebrews 1:1, God in sundry times by the prophets, identified himself in this last days, has identified the resurrection of his son from the dead by giving the church the same characteristic that he had, making Hebrews 13:8 exactly right.
Malamu, tango tondimi peto moni mikolo ya suka oyo likambo oyo esengeli esale malisusu yango wana baebele ya yambo moko nzambe na tango ya kala amitalisaki polele na nzela ya basakoli na mikolo ya suka atalisi lisekwa ya mwana na ye longwa na bakufi na nzela ya kopesa na lingomba elembo moko oyo ye azalaki na yango pona kokokisa penza baebele Zomina misato mwambi.
No feathers can be picked out of that. That's eagle feathers. They stay tight because they're heavenly bird. They feed some eagle food.
Sala mokote kokiko longolama na yango. Wana ezali basala ya mpongo. E kangamaka makasi. Po bazali bandeke ya likolo.
Now, we notice that in the sundry times, divers manner, he spoke to the fathers through the prophets, in the last days through his son Jesus Christ by raising him up from the dead.
Sikawa tomoniete na tango ya kala na lolenge mingi, asololaki na batata na nzela ya basakoli, na mikolo ya suka, na nzela ya mwana na ye Yesu Kristo, na kose kusaye longwa na bakufi.
And here he is among us after 2,000 years.
Amen.
The same Jesus.
Amen.
Not one of the prophets. Jesus.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The resurrected Son of God.
Pe ye oyo longo na biso. Simo na mibu koto mibale. Yesu moko yango. Moko na basakolite. Yesu. Hallelujah. Mwana na nzambe oyo asekwi.
Jesus said one day. He said, a wicked and adulterous generation seek after a sign. And they'll get a sign. A wicked and adulterous generation. When was the world any more wicked or adultery and perverted than it is now?
Yesu alobaki mokolo moko alobaki libota ya kanjape ya ekobo ezali koluka elembo. Pebo kozwa elembo. Libota ya kanjape ya ekobo. Tango nini mokili ezalaki na kanja. To ekobo pe libebi, kole kasikawa.
As it was in the days of Jonas, as Jonas was in the belly of the whale for 3 days and nights, so must the Son of Man be in the heart of the earth 3 days and nights.
Pela moko esalemaki na mikolo ya Yona, ndenge Yona azalaki na libumu ya mbisi monene, moi na butu misato, ndenge moko pe mwana na moto asengeli kozala na se ya mabele moi na butu misato.
Then a wicked and adulterous generation was to receive a sign. What kind of a sign? A sign of the resurrection.
Amen.
And we have it today after 2,000 years. He's still alive. Yeah. He's among us tonight, the same yesterday, today, and forever.
Hallelujah.
Identifying himself by the characteristics of God, manifesting the word in this day that he promised to do. Amen.
Na bongo libota ya kanjape ya ekobo esengelaki kozwa elembo. Elembo ya ndenge nini? Elembo ya lisekwa. Peto zali na yango lelo. Sima na mibu koto mibale azali se na bomoi. Azali elongo na biso na mpokwa oyo. Motindo moko lobi lelo pe libela. Azali komitali sapolele na nzela ya bilembo ya nzambe. Koko kisa liloba oyo alakaki kosala na eleko oyo. Amen.
There's the word. How will you believe the sign? It's the next thing. Last days, his identification by his son.
Lilobande yango wana, sikawa bokondima elembo yango. Ndeli kambo ekolanda, mikolo ya suka. Komoni samana ye na nzela na mwana na ye.
Notice, God spake to Moses in sundry times in the Deuteronomy 18:15. Said, the Lord your God shall raise a prophet like it unto me.
Botala, nzambe asolola ki na Mose na tango ya kala. Na Deuteronome zomi na mwambe, zomi na mitano, alobaki. Yawe nzambe na yo akotele misela yo mosakoli lokola ngai.
Now watch. That's the word. That is the word. That was God. That wasn't Moses. How would Moses know that? He was a man. But God speaking through Moses said this. You believe that?
Yes.
All right.
Sikawa botala. Yangonde liloba. Yango ezali liloba. Ezalaki nzambe. Ezalaki Mose te. Ndenge nini Mose alingaki koyeba yango? Azalaki moto. Kasi nzambe na koloba kana nzela na Mose nde alobaki ye oyo. Bondimi yango? Malamu.
Now notice Jesus. Watch how his characteristics identified this promised word true. He certainly did. He was identified by this characteristic that Moses said he would be.
Sikawa botala Yesu, botala ndenge bilembo na ye, na ye talisaki polele bosolo ya liloba oyo ya elaka. Asalaki yango penza. Atalisamaki polele na nzela ya elembo oyo Mose alobaki ete ye akozala.
Many of them, like today, they want to see some great leader. Oh, this is Dr. P.H. so-and-so. He's out of Hartford University, or he's out of some great big somewhere like that. That's no identification of God.
Amen.
No, no. Not a thing about it. The Word's what identifies God.
Bato mingi kati na bango lokola lelo bazali na mposa ya komona mokambi moko monene. Oh, oyonde docteur na doctora songolo pakala. Asilisa na université ya Hartford to asilisa na ete lo moko boye ya monene mingi lokola oyowana. Oyowana ezali kotalisa mapolele ya nzambe te. Te, eloko moko te na yango. Lilobande etalisaka nzambe polele bomoni.
Jesus was not a scholar. Neither was he a priest. Neither was he a rabbi to the world. He was a renegade to the world.
Yesu azalaki moto ya mayele ya kelasi te. Azalaki pe nganga nzambe te. Azalaki pe labi te pona mokili. Azalaki motomboki pona mokili.
But God was confirming his word to him, which made him Emmanuel.
Amen.
That was his identification.
Kasi nzambe azalaki kondimisa liloba na ye na nzela na ye. Oyo ekomisaki ye Emmanuele. Yangonde ezalaki kotalisa mapolele na ye.
Now, here Jesus meeting this exactly what God in sundry times said he would do. Through Moses, what he would do.
Sikawa, awa Yesu akokisaki penza oyo nzambe na tango ya kala alobaki ete akosala na nzela na Mose. Oyo ye akosala.
Now watch, when he met Peter, as we dramatized it the other night, when he met Peter and told Peter what his name was, this sign identified his Messiah claims to Peter. For the word had said, the Lord your God shall raise up a prophet.
Sikawa, botala tango akutanaki na Petelo. Ndenge to talisaki yango lokola lisapo na pokwa mosusu wana. Tango akutanaki na Petelo pe ayebisaki Petelo kombo na ye. Elembo yango etalisaki polele litatoli ya bomasia na ye epai na Petelo po liloba elobaka Yawe nzambe na yo akotelemisa mosakoli moko.
And Peter come up, which was Simon then, come up where he was at, and Jesus looked at him and said, your name is Simon, and you are the son of Jonas. That identified the character of Christ to be that word that Moses promised.
Pe Petelo ayaki oyo azalaka Simona na tango wana, ayaki esika ye azalaki, pe Yesu atalaki ye alobaki. Kombo na yo Simona, pe ozali mwana na Yona. Yango etalisaki polele ezaleli ya Kristo, ete azalaki liloba oyo Mose alakaki.
Peter recognized that sign identified Jesus as Messiah. God was in Christ, the anointing for the last days.
Petelo asosolaki ete elembo yango etalisaki polele Yesu lokola Masiya. Nzambe azalaki kati na Kristo. Epakoli po na mikolo ya suka.
To Nathaniel, remember, he told Simon his name. Now watch. To Nathaniel, he told what he had done. You were under the tree when I saw you. That identified him, Messiah.
Na Natanaele bomikanisela ayebisaki Simona kombo na ye. Sikawa botala na Natanaele alobaki makambo ye asilaki kosala. Ozalaki na se ya nzete tango na monaki yo. Yango etalisaki ye polele lokola Masiya.
Said, you are the Son of God.
Amen.
You are the King of Israel. He was identified by the characteristic of the promised word that he was to be the Messiah. The Lord your God shall raise a prophet.
Alobaki ozali mwana na Nzambe, ozali mokonzi ya Israele. Atalisamaki na elembo ya liloba ya elaka ete esengelaki ye azala Masiya. Yawe Nzambe na yo akotelemisa mosakoli moko.
The little woman at the well, he told her what she was, and that identified him as this promised Messiah.
Elenge mwasi na libulu ya mai ayebisaki ye nani ye azalaki. Pe yango etalisaki ye lokola Masiya oyo alakamaka.
See, his character, his characteristics was the word being identified, was his characteristics showing that the word was God, so that was God being identified in Christ.
Amen.
Bomoni ezaleli na ye, bilembo na ye, ezalaki liloba, oyo ezali kotalisa mapolele. Ezalaki bilembo na ye, kotalisaka ete liloba, ezalaki Nzambe. Boye yango ezalaki Nzambe kotalisa makapo lele kati na Kristo.
Watch it. No. To Peter, he was identified to Peter by calling his name. He was identified to Nathaniel by telling him what he done. He was identified by the woman by telling what she was.
Sikawa botala yango malamu. Botala. Na Petelo, atalisa makipo lele na Petelo na kobengaka kombo na ye. Atalisa makipo lele na Nathaniel na koyebisaka ye oyo ye asilaki kosala. Atalisamaki polele na mwasi wana na koyebisaka ye oyo ye azalaki.
Who he was, what he done, and what she was. He identified his Messiah characteristic that was to be the characteristic of the Messiah.
Oyo ye, nani ye azalaki, nini ye azalaki, pe oyo ye azalaki, atalisaki elembo ya bo Masiya na ye. Yangonde esengelaki kozala elembo ya Masiya.
Look at the little woman say the same thing. Sir, I perceive that you are a prophet. We haven't had a prophet for hundreds of years. We've had plenty of church, plenty of fusses and denominational difference, but we haven't had a prophet for hundreds of years.
Botale lenge mwasi yango koloba likambo yango moko. Monsieur, na moni ete ozali mosakoli. Totikali kozwa mosakoli te na mibu kama na kama. Tozwa ki ebele na mangomba, koswa na pe kowela na ebele na bokeseni ya ba denomination. Kasi totikali kozwa mosakolite na mibu kama na kama.
We know that when Messiah cometh, this is what will identify him. He said, I'm he that speaks to you. Yes. Nothing uncertain about it. I am he. That identified him.
To yebi ete tango Masiya koya makambo ya boyende ekotalisa ye polele. Alobaki. Ngai nazali ye oyo akoloba na yo. Likambo moko ya kobulunganisa ezalaki wana te. Ngai nazali ye, yango etalisaki ye.
The woman with the blood issue identified him the word. Wow. By what he done when her faith touched him. He turned around and said, who touched me? He knowed something happened. That identified Jesus as Messiah.
Mwasi oyo na maladi ya kotanga makila, ayebaki ye liloba. Ndenge nini? Na makambo oyo asalaki tango kondima na ye simbaki ye. Abaluka kipe alobaki. Nani asimbi ngai? Ayebaki ete likambo moko esalemaki. Yango etalisaki polele Yesu lokola Masiya.
She believed it. And she said, if I can touch his garment, I'll be made well. So as soon as she touched, he turned. Said, now who touched me? And they all denied it. But his Messiah characteristic. Amen.
Amen.
I hope you see that congregation.
Yes.
Listen as we're closing.
Andimaki yango, pe alobaki. Soki na kokiko simba elamba na ye na kobika. Bongo bobele tango asimbaki yango abalukaki alobaki. Sikawa nani asimbi ngai? Pe bango nyonso bawanganaki yango. Kasi elembo na ye ya Masiya. Amen. Nazali kolikia ete bozali komona yango. Losambo. Boyoka wana tolingi kosilisa.
There. She touched him. There was hundreds maybe trying to touch him. Peter even rebuked him, said, well, all of them's touching you. He said, yes, but somebody touched me different. That's that different, that faith touch.
Kuna asimbakie, ezalaki na bato tango mosusu kama na kama bazali koluka kosimba ye. Petelo pe apamelaki ye, alobaki. Bango nyonso bazali kosimba yo. Alobaki, iyo, kasi moto moko asimbi ngai ndenge mosusu. Ezali penza ndenge mosusu. Esimbeli wana ya kondima.
Said somebody touched me. It was a different touch. I got weak. Strength went out of me. Virtue's gone from me. Now there he stands.
Bomoni, alobaki, moto moko asimbaki ngai. Ezalaki esimbeli moko ya ndenge mosusu. Nzoto elembi ngai. Makasi ebimi kati na ngai. Nguye utiko bima kati na ngai. Sikawa, tala ye wana.
Now even his own disciple saying, in other words, you sound like you were some delinquent person. Well, people, everybody's touching. Watch his identification now.
Sikawa, atamo ye kolina ye moko alobaki, na elobeli mosusu, elobeli na yo ezali lokola ozalaki moto moko boye ya bolema. Bato nyonso bazali kosimba yo. Botala ye. Botala kotalisa mapolele na ye sikawa.
He turned around, looked through the crowd. He singled her right out. She couldn't hide herself any longer. He told her of her condition and said her faith had made her well.
Abalukaki, abwakaki miso kati na bato. Asosolaki ye mwasi yango mbalamoko. Akokaki lisusu komibomba te. Ayebisaki ye likambo na ye pe alobaki. Kondimana ye ebikisi ye.
She knows by this that Hebrews 4:12, the word discerns the thoughts, its intents of the heart. His characteristic identified him to be the word of God made flesh and dwelling among us. Amen.
Mwasi yango ayebaki, na nzela yango ete, ba ebele ya mine zomi na mibale, liloba esosolaka makanisi. Mikano ya motema na yango. Elembo na ye etalisaki polele ete, Azala kili loba na nzambe oyo ekoma kinzoto pe fanda ki elongo na biso. Amen.
I think the same thing tonight identifies him, the resurrected Jesus Christ living among us tonight. The same yesterday, today, and forever.
Na kanisi ete likambo moko yango ezali koteli saye polele na mpoko oyo Yesu Kristo mosekwi oyo azali na bomo elongo na biso na mpoko oyo motindo moko. Lobi lelope libela.
Now, as Hebrews 13:8 is true, his character will identify him today as it did then, the same manner.
Sikawa lokola baebele zomi na misato mwambe ezali solo, ezaleli na ye ekotali saye polele lelo, ndenge esalemaki na elekoana, na lolenge moko.
Look at Theopius and them after the resurrection. Jesus identified himself the way he broke that bread. They had done it just the way he did it before he was crucified. And that identified his characteristics because that's the way he did it.
Botala Kleopasi nabango simana lisekwa. Yesu amitalisaki na lolenge abukaki lipawana. Ete asalaki yango ndenge asalaki kosala yango liboso abakama na ikulusu. Pe bango yango etalisaki polele elembo na ye. Po wana nde lolenge asalaki yango.
Now if he was sure tonight, how would he identify himself? It's like he did yesterday. For it's the same today and will be forever.
Amen.
It's an identification.
Sikawa soki azalaki awa na mpoka oyo, alingaki komitalisa ndenge nini? Bobele ndenge asalaki lobi. Po azali motindo moko lelo, pe akozala libela. Yango ezali kotalisa mapolele.
Hebrews 4:14-15, he is now, says, he is our high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Ba ebele ya mine, zomi na mine pe zomi na mitano, azali sikawa, elobi, azali nganga nzambe mokonzi oyo akoki kosimbama na mpasi ya bolembu na biso.
He is our high priest. Right now, after his resurrection,
amen.
After his death,
amen.
After his burial, after his resurrection, after his ascension,
amen.
Amen. Amen. He still remains.
Amen.
The same yesterday, today, and forever. Amen. A high priest that can be touched by the feeling of our infirmity.
Azalinga nga nzambe mokonzi na biso sikasikawa. Simana alisekwa na ye, simana liwa na ye, simana kokunda mana ye, simana lisekwa na ye, simana komata na ye. Amen. Azalibo bele motindo moko lobile lope libela. Nganga nzambe mokonzi oyo akokiko simba mana pasi ya bolembu na biso. Amen.
He's that right now. To every man and woman here that will believe it.
Amen.
He is our high priest. Same yesterday, today, and forever.
Azali bongo sika sikawa. Pona mobali pe mwasi nyonso. Awa oyu akondima yango. Azali nganga nzambe mukonzi na biso. Mutindo moko lobi lelo pe libela.
He ever lives. Do you believe that? His characteristics continually identify him the same as he was when he lived on earth. He's still living here tonight in the form of the Holy Spirit.
Azali tango nyoso la bomoi. Bondimi yango? Bilembo na ye ezali kokoba kotalisa ye polele ndenge azalaki tango abikaki na mokili. Azali kaka na bomoi awa na mpokwa oyo na lolenge ya molimo mosantu.
He ever lives, and his characteristics follow him just as it always did if he's still living.
Azali tango nyoso na bomoi, pe bilembo na ye elandaka ye, ndenge esalaka tango nyoso, soki azali kaka na bomoi.
I'm thankful tonight that God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets in this last days through his Son, Jesus Christ.
Na azali kozongisa matondi na pokwa oyo ndenge nzambe na tango ya kala pe na lolenge mingi asololaka na batata na nzela ya basakoli na mikolo ya suka na nzela na mwana na ye Yesu Kristo.
Ma, I didn't know how to talk that long. I forgot about it being like that. I'm sorry. I'll stop. Let us pray.
Oh la la, naebaki te ete na lobi tango molayi boye. Na bosanaki ete ezali bongo.
Heavenly Father, great merciful God. Lord, I talk too much. I pray, God, if I did, you forgive me. But Lord, I cannot ask forgiveness for what I said. I said just what you said in your word here.
Tata na likolo, nzambe monene atonda na mawa. Kolo na tango mosusu na lobi mingi penza na bondeli nzambe. Soki na salaki yango olimbisa ngai kasi nkolo na koki kosenga bolimbisi te po na makambo oyo na lobi bobele makambo oloba na liloba na yo awa.
Now just a word or two from you, Lord. Maybe everyone here will see it tonight. The little sick people will be healed when they see that you're still our great high priest.
Sikawa liloba se moko tomi bale na yo nkolo. Tango mosusu moko na moko awa akomona yango na mpokwa oyo. Mwa babeli bakobika tango bakomona ete ozali kaka nganga nzambe mokonzi monene na biso.
I pray, Lord, in these next few minutes that you'll make this message live again. In reality, what I've said by word, may your characteristic identify you among us tonight, that you are the same yesterday, today, and forever. For it's in Jesus' name we ask it. Amen.
Nabondeli nkolo ete na miniti moke oyo ekoya opesa lisusu bomoi na sango oyo na bosolo. Na makambo na sili koloba na nzela ya liloba, tika ete elembo na yo etalisa yo polele kati na biso na pokwa oyo, ete ozali motindo moko lobi lelo pe libela. Po ezali na nkombo na Yesu nde tusengi yango. Amen.
Just a moment now. I'm just a little late, but would you all suffer long enough to have a little prayer line for 15, 20 minutes? If you will, hold up your hand and say, thank you. I promised to let you out at 9:30. It's that time now. It's 20 minutes still. So if you'll just give me about 10 minutes, I'll hurry right up.
Boze la moke sikawa. Biso na lekisi tango mwa moke, kasi bino nyonso, pokukiko zela mwa moke, pona kosala molongo moke ya mabondeli, pona miniti zomi, tomi tano, tukumi bale. Soki bolingi, botombola loboko, boloba, to malamu, natondi bino. Nalakaki kotika bino kubima na ngonga ya libwa na ndambo. Sikawa tango yango ekoki. Etikali miniti tuku mibale. Bongo soki bokopesa ngai pene na miniti zomi na kosala noki noki.
Let's see, what did prayer cards they give out today? Oh, what were we start the other night? One?
I think it's one.
Yeah. And then last night we just, the Holy Spirit.
Totala nanu. Bakabolaki bakalati ya mabondeli nini lelo? Oh, nini? Esika nini tobandaki na mpoko wa mususu wana moko? Iyo, aha. Nasimato, lobi na mpoko ato, mwolimo mosantu.
I was listening today, repeating what was said. Some of them French names, the Holy Spirit, the only way I could do, just wait and see.
Lelo nazala iko yoka pe kolanda lisusu oyo elwamaki. Bankombo mosusu ezalaki na français. Nazalaki. Mulumo santu, lolenge se moko na kukaki ko sala yango, ezalaki se ko zelape komona.
See, sometimes when you see a vision, it's got to be turned around and translated. It's interpreted. A vision. Like you'd see a sheep. That might mean wool. See, you have to have also the translation of it. See? And turn that vision around and translate it.
Bomoni mbala mususu tango moni emono neli yango esengeli kobongo la mape kotiama na lokota mususu. Elimbolami emono neli ndakisa okoki komona pate ekoki koloba kunza. Bomoni esengeli oza la pe na ndimbola na yango. Bomoni kobongo la emono neli yango pe kolimbola yango.
I noticed last night I couldn't pronounce those French names. I had to spell it out. In Africa and around those Hottentots and heathens and things, it would spell their name right out. Tell them who they were. Spell it right out in their language. They'd know what it was as soon as you spell it out. But he knows all languages.
Amen.
He's the eternal God.
Elobi na pokwa na mona kiete na kukaki kotanga bakombo wana ya francete. Esengela kina tanga nkoma moko na moko. Na Afrika apena bisika ya bautanto pe bapakano yango. Na nyoso wana, yango elingaki kosenga kotanga nkoma ya bankombo na bango malamu. Koyebisa bango nani bazali kotanga nkoma ya nkombo yango malamu na lokota na bango. Bango balingaki koyeba nani yango ezalaki. Bobele na tango otangi nkoma nkombo yango. Kasi bomoni, kasi ye ayebi nkota nyoso. Azali nzambe ya seko.
Let's start tonight from, let's say, 75 to 100 and O. Is O, is that what he said? Yeah. All right.
Nampo kwa oyo tobanda toloba na tuku sambo na mitano kino mukama na O. Ezali O. Yangonde olobi ngai O. O, iyo. Malamu.
Who's got prayer card 75? Let's see it. An O, prayer card O 75. Raise up your hand. Ever who has it. O, all right, come right over here.
Nani azali na kalati ya libonde limotango tuku sambo na mitano? Tomona yango? Na O, kalati ya mabonde li O. Tuku sambo na mitano. Tombola loboko. Moto nani azali na yango? Onde, malamu, yakawa.
75, 80, 85, 90, 95, 100. Come this way, if you will. All right. Line right up over here right quick because we won't have time. I'm going to just trust that you'll do it.
Tuku sambo na mitano, tuku mwambe na mitano, tuku libwa na mitano, mokama, boye la boye, soki bolingi. Malamu, ezali, bosala molongwawa, noki noki po, toko zala na tango te. Na kotia bobele likia ete, boko sala yango.
Look at your prayer card. Look at your neighbor's prayer card. If somebody's crippled up, move them right up in the prayer line. So if they got O, like this O, 75 to 100, line up right over here if you will.
Tala kalati ya libondeli na yo. Tala kalati ya libondeli ya mozalani na yo. Bongo, peso ki motomoko azalie bosono. Bome mabango awa na molongo ya mabondeli. Boye soki bazali na O, kaka lokola O, tuku sambona mitano, te na mokama, bosala molongo awa soki bolingi.
Wherever you are in the balconies, wherever we're, come right down and come to the line as quick as possible, if you will. So to save time.
Ata ozali wapi na ba balkon to esika nini mususu bokita pe boya na lombangu penza na molongo soki bolingi pona koweli santango.
Now the rest of you here that does not have a prayer card, will you raise your hands and say, I haven't got a prayer card, Brother Bram, but I believe. Raise your hands.
Sika wabino ba oyo botikalia wa oyo bozali na kalati ya libonde lite. Bokoki kotombo la maboko pe koloba. Nazali na kalati ya libonde lite, ndeko Branham. Kasi nandimi, botombo la maboko.
I remember I'm going to talk to you about the high priest. He is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Sikawa bomi kanisela. Na kolobela bino likolo na nganga nzambe mokonzi. Azalinga nganzambe mokonzi oyo akoki kosimba mana mpasi ya bolembu na biso.
He is Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. He is Jehovah Rapha, the Lord that heals all thy diseases. You believe that? He is Jehovah Manasseh, a buckler, a shield, or peace. He is still.
Azali Jehovah Jireh. Mbeka epesama na Yahweh. Azali Jehovah Rafa. Yahweh oyo abikisaka bokono na yo nyoso. Bundimi yango. Azali Jehovah Manase. Mobateli, nguba, kimya na biso. Azalaka bobele yango.
Oh, how many believe that all those redemptive names of Jehovah was applied to Jesus? Sure, he had to be. They're inseparable. So he had to be all of them.
Batoboni bandimi ete bankombo ya lisiko nyoso wana ya Yahweh ezalaki po na Yesu. Na bosolo esengelaki azala bongo soki ye ekoki kokabwa na te boye esengelaki azala nyoso wana.
If he's still Jehovah Jireh, he's Jehovah Rapha. If Jehovah Jireh, Jehovah Jireh is the Lord's provided sacrifice for salvation. Then he's Jehovah Rapha that heals all of our diseases. Amen. Healing can only come by God.
Peso ki azali kaka Jehovah Jireh, azali Jehovah Rapha. So ki azali Jehovah Jireh, azali Jehovah Jireh, ezali mbeka epesama na Yahweh po na lobiko. Nabongo azali Jehovah Rapha oyo. Abiki sakabo kono na biso nyoso. Amen. Kobiki samana nzoto ekokiko uta bobele na nzambe.
All right, while the people line up, I haven't got time to see who they are and what they are. But now all out there that knows that I don't know you, raise up your hand. Say, I have a need of God, but you don't know me, Brother Branham. But I have a need of God. I'm just going to raise my hand.
Malamu wana bato bazali kosala molongo, nazali na tango te ya komona nani bango bazali, to nini bango bazali. Kasisika wa bino nyonso kuna oyo boyebiete na yebi binote, botombo la maboko boloba, nazali na bosenga na nzambe. Kasio yebi ngaite, ndeko Branham kasi nazali na bosenga ya nzambe, na kotombo la loboko na ngai.
Now if you just settle for a few minutes, watch, be careful, be quiet. Now I don't mean when I say be quiet, if the Lord does anything, you want to praise the Lord, that's worship.
Sika wasoki boko kiko zela mwa moke, bota la malamu, boza na bokebi, bofanda kimya. Sika wasoki na lobi, bofanda kimya, na lingi kolo batete, soki nkolo asali likambo moko, boko zala na posa ya kosanjo la nkolo, yangonde kukumba mela.
But what I mean, just run around, get up, you know, that's irreverent. See, and the Holy Spirit's very timid, very timid. Just anything like that just leaves me, and I just have to battle in again. See, but if you listen,
kasili kambola ni koloba, kotambola tambola, kotelema telema, boyebi ezali kozanga limemia, bomoni. Pe molimo mo santu ezala kana soni mingi na soni mingi, bomoni. Likambonyo soya ndenge wana esalemi akotika ngai pe na tango wana na kusengela kubunda bunda lisusu makasi, bomoni. Kasi soki bokoyoka.
Remember his first promise? Get the people to believe you and then be sincere. Nothing will stand before the prayer. You remember that?
Amen.
I haven't seen it fail yet, and it won't fail. It's God.
Buzairi koyeba lisusu elakana ye ya liboso, mema bato bandi mela yo. Na simazala sembo eloko moko te ekotelema liboso na libondeli. Boyebi yango lisusu. ezali solo, pe ezali, namona na ino yango kukweya te, pe kukweya te, ezali nzambe.
Now, we'll hurry with the prayer line so we get as many through as we can on count of the people, but you that's got prayer cards and not called tonight, hold your card, we're going to get you. All right?
Sikawa toko sala molongo ya mabonde linoki noki boye, toko zwa ebele na bato oyo toko kiko zwa, kati na bango. Kasi bino ba oyo bozali na ba kalati ya mabondeli, kasi bubenga mite na mpokwa oyo, bosimba ba kalati na bino. Toko koma pe na bino. Malamu.
Now you out there without prayer cards, remember, are you out there, whether you have prayer cards or not, just believe that he is like Hebrews, the fourth chapter here, he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Sikawa bino ba oyo bozali kuna kasi bozangi ba kalati ya mabondeli, bobosa na te. To, bino kuna soki bozali na ba kalati ya mabondeli tote, bondi maete azali lokola ba ebele mokapo ya mine oyo, azali nganga nzambe mokonzi oyo akoki kosimbama na pasi ya bolembu na biso.
See if he remains. See if Jehovah has represented himself among his people like he did at the days of Sodom. All right.
Botala soki azali sebongo. Botala soki yawe amitalisaki elongo na bato na ye ndenge asalaki na mikolo ya Sodoma. Malamu.
All right, sir. Now let's pray now, be real reverent. I remember, a word from God is more than anybody could say.
Malamu misie, sika wa tobondela, sika boza la penza na limemia, sika wa bomika nisela, liloba moko ko uta na nzambe leki oyo moto ako kiko loba.
Now, this man here, I don't know him, I guess you're a stranger to me, are you, sir? You're a stranger. We know one thing, that we've both got to stand in the presence of God someday as man we've got to meet there. This is our first time meeting.
Sikawa, moto oyo awa, na yebi yete, pe na banzi yete azali, yo ozali mopaya epai na ngai. Boyete, misye, ozali mopaya, to yebi likambo moko ete biso mibale, toko telema liboso na nzambe mokolo moko. Lokola bato, toko kutana kuna. Oyo ezali mbala na biso ya liboso ya kukutana.
Now, if you come here, if you are sick, I don't know, it might be something else. See, but if I laid hands on you and say, praise the Lord, go get well, that's all right, you can believe that.
Sikawa soki yawa, soki ozali na bokono, na ebite, ekogiko zali kamo mosusu, bomoni. Kasi soki na cheli yo maboko na lobi, kolo akumisama, kende pikisama. Ezali penza malamu, ukokiko ndima yango.
But what if he tells you what's wrong with you? Now, see, that's different. Then you know that identifies his characteristic.
Kasi bongo soki ayebisi yo eloko nini ezali kotambola te. Sika wabomoni, wana ezali ndenge mosusu. Bongo nde oyebi oyo ekotali sa polele elembo na ye.
See, that wouldn't be my characteristic. I'm a man. I wouldn't know nothing about him. I just told him, I don't know you. He don't know me. But what would that do? That would identify the characteristic of Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Bomoni, oyo wana ekozala elembo na ngai te. Ngai nazali moto na yebi eloko moko te na tina na ye. Na oti koyebisa ye. Na yebi yote. Yepa yebi ngai te. Kasi yango ekozala nini? Ekotali sa polele elembo ya Yesu Kristo motindo moko lobi lelo pe libela.
Knowing that it couldn't be me. Couldn't be me because I don't know the man. I raise my hand. Here's the word. See? I don't know him. He don't know me. But the characteristic of Jesus Christ.
Koyebaka ete ekokiko zalangai te. Ekokiko zalangai te po na yebi moto yango te. Na kotombo aloboko, liloba yango oyo. Omoni, ngai na yebi ete. Ye a yebi ngai te. Kasi elembo ya Yesu Kristo.
If Jesus is standing here and he's sick, if he'd say, Lord Jesus, heal me, what would Jesus say to him? I've already done it. Is that right?
Soki Yesu atele makawa bongo ye azali na bokono. Soki alobaki, kolo Yesu biki sangai. Yesu alingaki kolo bana ye nini? Nasila kosala yango. Ezali solo.
He was wounded for our transgression. With his stripes we were healed. All the redemption that we ever can have was settled at Calvary. From there on, it's faith to believe the finished work. Is that right?
Yeah.
All right.
Azokisa maki po na mabe na biso. Na mapipi na ye to sila ko biki sama. Lisiko mobimba oyo toko kiko zwa likambo yango esila nye na Kalvari. Kobanda wana ezali likambo ya kondima. Kondima mosala esila ko salema. Ezali solo. Malamu.
Now, if Jesus is alive, and I've talked of his word, there you are back to that simplicity and faith believing his word.
Boye sika wa soki ezo azali na bomoi, pena sili kolobela lilobana ye, yango wana penza, kozonga na komikiti sape kondima wana, kondima lilobana ye.
When he met me that night, he said, you'll come to pass that you'll even know the secrets of their heart. They won't believe that first sign of the hand, they will have to believe this one. If they don't do that, then blood curses the earth, just like it did in Moses' time.
Tango akutana kina ngai na butu wana alobaki. Na tango moko okobanda koyeba ata basekele ya mitema na bango. Soki bandimi elembo ya liboso ya loboko te, ekosengela bandima oyo. Bomoni, soki basali yango te, boye makila ekolakela mokili mabe. Bobele ndenge salemaki na tango ya Mose.
There won't be them two signs, then pour blood upon the earth. They pour water upon the earth and it'll become blood.
Alobi soki bandimi bilembo mibale yango te, boye sopa makila likolo na mabele. Bomoni? Sopa mai likolo na mabele. Ekobongwa na makila.
Now, just find out when you see what your trouble is. That would satisfy, make you believe what. You know, it had to be the characteristic of the person I'm talking about, Jesus Christ.
Sika bobele pona koyeba soki na koki komona likambo nini ezali kotungisa yo. Yango ekokoka pe okondima. Boyete? Oyebi ete ekosengela ezala elembo ya moto oyo nazali kolobela. Yesu Kristo.
A man, as I look at him, moves back, he's shattered. There isn't a thing that medicine would ever help the man. He's in a dying condition. That's right.
Moto oyo, wana natalaki ye kaka, azongisima, azipami na elilingi. Ezalili kambo moko oyo ata minganga bakoki kosunga moto oyo te. Azali pene na liwa, ezali solo.
He's had an operation, and the operation was a prostate operation. And it's cancer, and the cancer scattered all through you. If that's right, raise up your hand.
Hallelujah.
Only God can heal you.
Basila kosala ye lipaso, pe lipaso yango ezalaki lipaso ya prostate. Pe ezali cancer, pe cancer yango epanzani na nzoto na yo mobimba. Soki ezali solo tombola loboko, bobele Nzambe nde akoki kobikisa ye.
Hallelujah.
I want to say something to you, sir. That devil might have hid from the doctor's knife, but he can't hide from God. You believe that? You believe it? And I pray that in the name of Jesus Christ, may the thing leave you, may the man live.
Kasitala na lingi koloba na yo likambo moko, monsieur. Molimo mabe yango akokaki kobombama liboso na mbeli ya monganga, kasi akoki kobombama te liboso na Nzambe. Undimi yango? Undimi yango? Boye na bondeli ete, na kombo na Yesu Kristo, tika ete eloko yango etika ye. Tika ete moto oyo azala na bomoi.
Nothing just got weak. All right?
Eloko moko te, kaka nzoto nde elembi. Malamu.
You and I are strangers to each other. A man and a woman meets. Now, as a man, I don't know you. And perhaps as a woman, you don't know me. No more than you just see my name or picture or something like that. But we don't know one another. That's our characters. We don't know one another character.
Ngai na yo toyebani te. Mobali moko na mwasi moko bakutani. Sika lokola moto na yebi yo te. Pe tango mosusu lokola mwasi oyebi ngai te. Bobele tango mosusu osila komona kombo na ngai. To foto, to eloko moko ya ndenge wana. Kasi toyebani te. Yangonde bizaleli na biso. Toyebani bizaleli te.
But the characteristic of Christ, he's the Word, and the Word is promised for this day. You heard me speak of it.
Kasi elembo ya Kristo azali liloba, pe liloba elakamaki pona mokolo oyo. Boyoka kingai kolobela yango.
Then his characteristics would identify him here. Not me identify him, I don't know you. You understand? Our congregation understand that? I'm the man, I'm just your brother.
Boye bilembo na ye ko talisa ye polele. Ngai na talisi ye polele te. Ngai na ye biyote ososoli. Losambo na biso ezali ko sosola yango. Bomoni, nazali moto. Nazali bobele ndeko na bino.
Like the woman at the well. Say something's wrong with you. Or what you want or what you're here for. Let God be the judge of that.
Lokola mwasi wana na libulu ya mai. Koloba likambo oyo ezali kotambola te. Likambo oyo ezali kotambola malamu te na yo. To likambo ozali na posa na yango. To likambo oyo oyeli awa. Tika ete Nzambe azala mosambisi na yango.
You are suffering from anemia condition. That is right, isn't it? I constantly hit that somebody thinking I guessed it. I don't guess that. No. Every once in a while I feel that somebody...
Ozali na bokono oyo esili saka makila. Ezali ya solo, boyete. Na kuta na kana yango mbala mingi. Moto moko azali ko kanisa ete na azali ko banza banza yango. Nazali ko banza banza yango te. Mbala na yokaka yango. Moto moko.
You can't hide your thoughts now. Now it's about, I know two real bad skeptics sitting here. So now remember, I can call your name too. God can. So you quit thinking that.
Bokoki ko bomba makanisi na bino te sikawa. Sikawa ezali na bato pene. Na ebi bato mi bale ya tembe penza bafandiawa. Bumoni? Na bongo bobo sana tete na kokipe kotanga bakombo na bino. Nzamba koki ko sala yango. Boye botika kukanisa bongo.
Let me show you. Look here, lady. Look at me. I don't know what he told you. But I know what he is. And that's his characteristic identified. Yes. It's anemia condition of blood, water.
Botika na la kisabino. Talawa, madam. Talangai. Na yebi te oyo ye, ayebi sakiyo. Kasi na yebi oyo ye azali. Pe wana ezali elembo na ye oyo etalisa mipolele. Iyo. Ezali bokono oyo esili saka makila. Makila, mai.
Now, here's something. See if they think this is guessing. Got a child you're praying for that you have. Right. It's got in his throat. Tonsils, adenoids. It's up for an operation, isn't it right? Take that handkerchief and put on it and believe. Don't doubt. You won't need it.
Sikawa, tala eloko moko. Totala soki boko kanisa ete oyo ezali kubanza banza. Ozali na mwana moko awa. Ozali kobondela pona ye. Ezali solo. Na mongongo na ye, ezali na ba amygdal, ba adenoids. Abele mi pona lipaso. Ezali solo te. Soa muswale wana, tia yango likolo na ye pendima. Kotia tembete. Akozala na tina ya lipaso te. Sika wandima na motema na yo mobimba.
How do you do?
Amen. Hallelujah.
The thing is, for this woman here, that you are scared about something. You're afraid that a birthmark has turned to cancer.
Woo!
Now, go believing. It won't be that way. Just go believing with all your heart.
Sangonini. Pona mwasi oyo awa likambo ezali ete ozali kobanga eloko moko. Ozali kobanga ete litono ya mbotama ekoma kanser. Sika wakende na kondima ape ekokoma bongo te. Kende na yo na kondima ka na mutema na yo mubimba.
Characteristics. Not of me, of him.
Amen.
You believe now? That should make everybody believe.
Bilembo. Yanga ite, ya ye. Bondimi sikawa. Yango esengela kiko sala ete moto nyonso andima.
Amen.
Now, I don't know you. I'm a stranger to you. God knows you. You believe that you know that I don't know you. You know you don't know me. So do you believe that this spirit that's speaking cannot be my spirit because me as a man, I don't know you?
Sikawa, na yebi yo te. Nazali mopaya pona yo. Nzamba yebi yo. Undimi yango? Oyebi ete na yebi yote, pe oyebi ete oyebi nga ite. Na bongo ndimi ete molimo oyo ezali koloba ekoki kozala molimo nanga ite. po ngai lokola moto na yebi yote.
But the characteristic of the promised word is the word that's sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts and intents of the heart.
Kasi elembo ya liloba elakami ezali loba oyo ezali na mopotu koleka mopanga ya mino mibale. Pe esosolaka makanisi pe baposa ya motema.
You are very sick. You had a woman's trouble, which was a womb, and that womb had cancer. And you went and take some sort of a treatment, it's a radium treatment, and the only thing it done is scatter it all through you. And you'll die if God don't heal you. That's true.
Ozali na bokono makasi. Ozalaki na bokono ya basi. Ezalaki uterus. Pe uterus yango, ezalaki na cancer. Pe okendeki kozwa lisalisi moko boye. Ezalaki lisalisi na nzela ya radium. Pe esalaki eloko mosusu te. Bobele kopanza yango na nzoto na yo mobimba. Pe okokufa soki nzambe abikisi yo te. Ezali solo.
You believe now he will heal you? May the God of heaven rebuke that devil that's hid from the doctor. He might have hide from radium, but not from the Holy Ghost. Don't believe it, my sister. Don't doubt it all. But believe it.
Oh, God.
Undimi sika wa ete akobikisa yo? Tika ete nzambe ya lola apamela molimo mabe wana. Oya bomba maki liboso na monganga. Akokaki tango mosusu ko bomba maliboso na radium, kasi liboso na molimo mosantu te. Kende, ndimela ye sikawa. Ndeko mwasi. Ko tia tembe ata mokete, kasi ndima.
Do you believe that God can heal that asthmatic condition, make you well? Do you believe it? Then go on your road rejoicing and say, thank you, Lord. I believe my asthma is done.
Ondimete nzamba koyi kobikisa bokono yango ya likoko pe kobikisa yo. Ondimi yango na bongo kende liboso na esengo loba na tondi yo nkolo na ndimete likoko na ngai esili.
How do you do? You're nervous. You've been nervous for a long time. In that is caused a peptic ulcer to come to your stomach, which makes you your stomach trouble. You want to eat your supper? Will you do what I tell you to do? Go eat in the name of the Lord Jesus.
Sangonini, omitungisaka mingi. Omitungisa na ye umeli tango mulai. Kuna na kati esiliko sala pota na likundu na yo. Yangonde sala kayo, etungisaka likundu na yo. Peo lingaka. Olingiko lia bilei na yo yampokwa. Okosala likambo na koyebisa yo kosala. Kende lia. Na kombo na nkolo Yesu.
Do you believe with all your heart? You're a mighty fine young lady looks to be. Do you believe me to be his servant? Do you believe his characteristic can be here to the word itself, the promise of this day, the works that I do, shall you also?
Undimi na motema na yo mobimba. Ezali komona na ete ozali elenge mwasi malamu penza. Undimi ete nazali mosali na ye. Undimi ete lembo na ye eko kipe kozala awa pona liloba yango moko pe elaka ya mokolo oyo misala mizalinga iko sala bino pe boko sala yango.
I can't heal, he's already did that, but his characteristic displays and can tell what's wrong with you. You got a lady's trouble, female trouble. You believe that God heals it now? Go on your road in my body and heal it all your heart.
Ngai na koki kobikisa te ye asila ko sala yango kasi elembo na ye ezali kotalisa ye polele. Eko kiko lo balikambo nini ezali kotambo la tena yo. Ozali na bokono ya ba mama. Bokono ya basi. Ondimiete nzambe abikisi yango sika. Kende liboso eko tungisa yo lisusute. Ndimana motema na yo mobimba.
Do you believe me to be his servant?
Yes, sir.
If God will tell me what's your trouble, will you believe it's a characteristic of Jesus Christ? It's in your back. It isn't, no more. Go believe it.
Ondimiete nazali mo sali na ye. Soki nzambe ayebisinga ipasi na yo, okondima ete ezali elembo ya Yesu Kristo, ezali na mokongo na yo. Ezali lisusu te. Kende ndima na motema na yo mobimba. Ndima.
You also have stomach trouble. Believe with all your heart, go eat your supper. Forget about it. Jesus Christ makes you well.
Yaka madam, yo pe ozali na pasi ya likundu. Ndima na motema na yo mobimba, pe kende kolia bilei na yo yampokwa. Bosana yango, Yesu Kristo abikisi yo.
Your trouble is your blood.
You get diabetes. You believe that God will make you well and heal you then? Go on your road and say, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Go believe it on your back.
Yaka, pasi na yo ezali makila na yo. Ozali na bokono ya sukali. Undi miete nzambe akopesa yo, bokolongono pe akobikisa yo na yango. Kende liboso pe loba. Natondi yo nkolo Yesu. Abikisi yo. Kende, ndimana motema na yo mobimba.
Come. You're back. You believe that God will heal the back and make you well? Go on your road and rejoice and say, thank you, Lord Jesus.
Yaka. Mokongo na yo, undi miete nzambe akobikisa mokongo yango pe akopesa yo, bokolongono. Kende liboso, sepela pe loba. Natondi yo nkolo Yesu.
You also had something wrong with your back. Just keep on walking, saying, thank you, Lord, and heal. Believe it, Lord.
Yo pe ozalaki na eloko ya kotungisa yo na mokongo. Koba bobele kotambola lobaka. Natondi yo nkolo na bikisami. Dima yango na motema na yo mobimba.
You also had back trouble. What do you know about that? Believe with all your heart and go on your road and be made well. Believe Jesus Christ makes you well. If thou canst believe, all things are possible.
Amen.
All
right. Yope ozalaki na pasi ya mokongo. Oyebi nini na tina na yango? Ndima na motema na yo mobimba sikawa. Kende libosope zala na nzoto kolongono. Ndima ete Yesu Kristo abikisi yo. Soki okokiko ndima makambo nyonso okokiko salema. Malamu.
What if I didn't say nothing to you? Just pass by and laid hands on her. You believe she'd get well? They see what's wrong. You believe she would?
Bongo soki na lobaki na yo eloko moko te. Alekaki bobele awa pe na chelaki ye maboko. Bondi miete alingaki koyoka malamu. Bazali komona eloko nini ezali kotambola malamu te. Bondi mi ete akobika.
Come here. I resent this devil in the name of Jesus Christ. May the power of God be on the child. Go down.
Yakawa, na telemeli molimo mabe oyo na kombo na Yesu Kristo. Tika ete nguya ya nzambe ebikisa mwana oyo. Amen. Kotia tembe te. Kotia tembe ata mokete. Pe akobika. Ndimana motema na yo mobimba.
If God doesn't heal you, you'll be on a crutch someday with arthritis. But you believe that God heals your arthritis? Then go say, thank you, Lord. I believe it, and you make me well.
So, kinzambe abikisi yote okotambula na nzete ya bibosono mokolomoko pona bokono ya mingai. Kasi ondimiete nzambe abikisi yo na bokono ya mingai. Na bongo kende, loba, na tondi yo nkolo. Na kondimela yo, pe yo bikisangai.
It's really your age. You're real nervous. Get real nervous late in the evening when you're working and everything. You're real nervous. You bleed now, it won't bother you no more then. Go on your road say, thank you, Lord Jesus.
Malamu, yaka sikawa. Ezali penza nde mibuna yo. Omitungisaka mingi penza. Okomaka komitungisa mingi penza na butu. Tango salaka mosala pe nyonso wana. Ozalaka na motema ya komitungisa penza. Undimisi kawa, na boye ekotungisa yo lisusute. Koba kokende liboso. Kolobaka, natondi yo nkolo Yesu.
Come, sir. Do you believe that God heals heart trouble? Will make your heart well? Just keep on moving. Say, thank you, Lord. I believe with all my heart.
Yaka, misye. Undimi ete nzambe abikisa kampasi ya motema. Ete akobikisa penza motema na yo. Koba kokende liboso, kolobaka, natondi yo nkolo, nandimi na motema na ngai mobimba.
God heals TB and makes well too. You believe that, sir, with all your heart? All right, go on your road, rejoice and say, thank you, Lord.
Nzambe abikisaka tuberculose. Apesaka pe bokolongono. Misye ondimi yango na motema na yo mobimba. Malamu, kende liboso. Nakosepela pe kolobaka, natondi yo nkolo Yesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Bongo bino kuna, bondimi. Bongo bino liangani. Bino mususu kati na liangani, bondima sikawa.
This man sitting right here with bronchitis, you believe that God will heal the bronchial trouble? All right, you can have what you've asked for. Amen.
Moto oyo afandia wa azalina bronchitis. Ondimiete nzambe ya kobikisa mpasi ya bronchite. Malamu, na boye okokiko zwa eloko oyo osengi. Amen.
High blood pressure sitting right behind him there. Do you believe that God will heal your high blood? It left you, sir. I don't know him. Never seen him in my life.
Tansho komata. Yoyo fandisi ma na yekuna ondimiete. Nzambe akobiki sa tansho komata na yo. Esili kotika yo, monsieur. Na yebi yete. Na mona yete na bomo inangai.
Say, sir, do you believe that them spasms in your muscles, nervous muscles, spasms, you believe that God will make it well? You do? Raise up your hand if you believe. All right.
Tala, monsieur. Ondimiete ba misisa kokangama kangama. Kokangama kangama ya misisa po na komitungisa mingi. Ondimiete nzambe akobiki sa yango. Ondimi? Tombola loboko soki ondimi. Malamu.
Your wife sitting there, she's bothered with sinus trouble. You believe it leaves you too, sister? The lady sitting right behind us there has neuritis. You believe that God will heal your neuritis, lady?
Mwasi na yo afandi wana azaliko tungisama na sinizit. Yope ondimiete etiki yo. Ndeko mwasi? Madame oya afandi sima na biso kuna. Azalina bokono ya nevrit. Ondimiete nzambe akobiki sa nevrit na yo, madame?
Here's a lady with a little red coat on here. She's sitting there. She has sinus trouble too. You believe that God will heal your sinus trouble? Raise up your hand if you believe it.
Potala mwasi oyo alati mwa kazaka ya motane awa. Afandi kuna, azalina sinizit pe. Ondimiete nzambe akobikisa sinizit na yo. Tombola loboko soki ondimi yango.
Anybody in here that believes that the characteristics of Jesus Christ is among us tonight, raise up your hand and say, I believe it.
Moto nyonso awa oyo andimiete bilembo ya Yesu Kristo ezalie longo na biso na pokwa oyo. Tombola loboko loba na ndimi yango.
All that's in here will accept him as your healer. Stand up on your feet and say, I believe it. Raise up. Stand up out of your chairs, whatever it is. Jesus Christ is saying yesterday, today, and forever. I give him to you in the name of the Lord God.
Oyo nyonso azali awa, oyo alingi koyamba ye lokola mobikisi ya nzoto na yo, telema pe loba. Nandimi yango, bo telema, bo longwa na bakiti na bino. Eza lelo konini? Yesu Kristo azali motindo moko lobi lelo pe libela. Na pesi bino yango, na nkombo na nkolo nzambe.